kusa loku endvulela umnyaka lomusha enkonzweni yenkosi futhi umnakethu Neville nami bengitama kuhlangana futhi besindzawonye ekukhulumeni loko lesitokwenda bengitama kumthola ukuthi enyukele lapha futhi ashumayele manje ekuseni kini nonke futhi angivumele ngibe nayo namhla kusihlwa ngako kwentekile ukuthi ngikususe ngina letimbili manje ekuseni nakusihlwa ukuthi ngiyende ngako umthengisi lomuhle futhi ngako ngaphambi kwekuthi sibe ne sicale iclass ngimtshele ukuthi sizoba neclass nje njengoba besingasiba nengakhulu lapha manje ekuseni futhi kuba neclass nje ngaphambi kwekuthi ngende lokhu ngidothanda kwenda simemethelo lesincane ngine sinebantu labathithe labafike lapha bavela eNew York kushuca kanye nathi ngicabanga ukuthi angase ngihlangane nalabantu umnakethu Neville utsite ukhulumile ngako nje intolo ebusuku ngive ukuthi bebane inqola yabo yokhelwe ngumlilo futhi wabhubhisa inqola yabo ngiphumile ukuthi ngibone labantu futhi babukeka bathandzeka bantu labangumkristu lokahle futhi bathi kuba bantu labaphuyile njengathi sonke futhi umnakethu Wood nalababili noma labathathu bethu bebadohlangana futhi abone ukuthi besingeke yini sibathengele nje lenye inqola futhi bebathandzeka impela futhi bathithe ba umshwalensi libe baqhubeka kuwo bebangene endzaweni lematima futhi bathineka bawuyekele lo mshwalensi kodwa noma kunjalo umchumanisi uyikhokhelile le police emshwalensi noma futhi batholile babuyelwe ngumshwalensi wenqola yabo lokuthi kunekwendeka bakhone kubuyisela inqola futhi batokwati lokho ngicabanga ukuthi ngemsombuluko noma lesibili noma indlo le kanjalo noma lesibili ngikholwa ukuthi ngiwo futhi ngako sifuna kuhlanganyela elusizini lwabo kwenda yonke into lesingayenda kuba sida kube intabathi ukuthi sibanakethu nabothathe kuKristu Jesu futhi sinekuvelana kulomunye nalomunye futhi ngicabanga ukuthi ngamunye angafuna kudiva ngaleyo ndlela ekusiteni lokuncane kubo kulesikhathi lesi kukuphuma kancane kulokwejwayelekile ngiyacabanga angaze ngithathe umnikelo empilweni yami futhi ngitowuvumela umnakethu Neville akwende loko bekukushayisa bekungesiko na konke kulungile ngiyabonga umnakethu Ben lomunye umuntu nje loko into lencane nje lonayo longayijika kubo nginesiqiniseko ukuthi itothakaselwa nakethu Neville woda lapha angathi ukuthi kwendiwa kanjani yenda nje noma yini loyicabangayo umnakethu Neville uthi ngiyabonga umnakethu Branham uthi ngiyakuthokotela kwenda indlo letsite ngalendlela ngoba nguloku lokusisita ukuthi sifane kakhulu naKristu nangakamoya ngalethi yetikhathi bantu bathi ngifuna ungikhulekele ukuthi ngitoba ngumKristu longcono yebo ke ngivele ngikukhuleke manje ngikukhombisa ukuthi uba kanjani ngulomunye amen nguleyo ndlela yekukwenda futhi uvule etibilini teluvelo lwakho futhi ngiyakwazi lokho futhi nakethu Elliot akaceli kuvelana kwakho ngenxa yazo kodwa uyindvodza lekhubatekile futhi ngako futhi bekangasasebenzi ngako nje sito manje ekuseni sivule etinhlitiyo tethu bese sisita labafo ngiyakholwa nanga emapleti ekunikela lapha yebo babe losezulwini manje ekuseni sibheke kuwe sisamukela lokhu sitinikela thine luchobo kuthi wena wasibusisa kanjani sonke futhi wasipha letimpahla leti letiphathekako letinhle njengoba tidzingeka ngekwenzuzo yethu nenhlala kahle kuwe thine manje ekuseni Nikela loku loku kuthi sanzisa njengengcenye lencane yebubele bethu. Bukhulu ububele bakho. Yebo. Kodwa Nkosi siyakuthakasela kuthi besingaba nalobuncane nje bubele njengoba wena ube nebubele lobukhulu ngathi. Naba labathandzekako lapha emkhathini wethu uNkulunkulu. Futhi thine manje ekuseni siyakhuleka kuthi wena manje utosibusisa sisavula inhlitiyo yethu. Futhi dithathe yenda njengoba wena ubona kwendlula konke ngamoya wakho egameni la Jesu nangenxa yakhe. Amen. Amen. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi basenda lokho, kuthi onginika lithuba lelincane kukhipha into letsite lengito okhuluma ngayo manje ekuseni, levela kuletinye tihloko letinzala netinto lengathi bhala esiceshini seliphepha. Ngiyacabanga bonke bashumayeli bakwenta lokho. lingubani ligama lalabantu laba manje balencola leshile na Elliot ngabe umnakethu nathathe Elliot kanye nendvodzana yabo bakhona namhla ekseni na uma bakhona uma nithanda nje kusukuma uthi nithi nje nisho kakhulu nje ukuthi siyanibonga ngalo ulabantu ungani ulungile uneligama lofuna kulisho umnakethu Elliot noma thathe Elliot nakulabantu na Nkulunkulu akubusise mnakethu Elliot. Loko kukahle kakhulu. Ngiyabonga. Nkulunkulu abe nani. Wena natsatse Elliot nendvodzana yenu. Labantu bavela eNew York. Bengingathi ukuthi bebalapha. Bathi ke bengidoba nabo ekuxoxisaneni kwangasense. Noma ngikhuleke kanye nabo noma lokuthithe ngalesinye sikhathi bengingabathi ngaze ngahlangana nabo itolo uthi ngabathola ukuthi bangemaKristu lalungile bantu labakahle impela uthi bebahlala enhla eNew York ethulu eHudson River Valley zawanathithe uthi mhlawumbe ngetheyipu noma lokuthithe bakholwa lomlayeto futhi bathengisa konke bangena banikela nje impilo yabo nesikhathi kuKristu Uthi sifuna nathi ukuthi lokhu kuvakalisa kwethu lokuncane mnakethu unadzathe Elliot ukuthi sibahambi nathi sibahambi nebafokati kulelive sifuna lidolobha uMarki nemendi kuNkulunkulu uthi uma ibhadi iwe kini ngaletinto lethi kwadevele atama kunishisa anicothule futhi anesabise nibaleke sinani ngemaphesenti lalikhulu kunesekela kuko konke lesingakwenda kunisita nibuyele nime ngetinyawo tenu futhi akamani egameni lenkosi Jesu Uthi nimashe nichubeke ningahlali phansi cha ningeke tinhlupheko dalabalungile kepha uNkulunkulu ubakhulula kuthe tonke uthi ngakho siyathi ukuthi sibukele tindlo lethu ukuthi tendeke kodwa siyathi ukuthi futhi sibuke umsindisi wethu lo ngetulu kwemncobi singibo kuye lo wasihlenga manje namuhla Kuthi akube lusuku lolugcwele uthi manje ekuseni bengicabanga lapho ngicabangile nje ukuthi ngitofundzisa sikhashanyana eklasini lasonto skolo njenge kuthi ngendele iklasi lasonto skolo kuko manje ekuseni uthi kusihlwa nase igabence insimbi yesikhombisa ngifuna ku uma kuyinzandwe yaNkulunkulu kuletha umlayedo wami weminyaka lomusha njengoba ngelisonto leliphelile noma ngelisonto ebusuku ngaletha umlayedo wami waChristmas Uthi kusihlwa ngitoletha umlayeto wami walomnyaka lomusha nase igabence insimbi yesikhombisa inkosi ithanda umnakethu Neville utoba nemlayeto wakhe weminyaka lomusha futhi ngibona nemnakethu Striker ngalapha nemnakethu Collins futhi oh labanye bafundisi khona lapha nemnakethu Palmer etulu lapha ukanye nathi lovela eGeorgia nana labehlukene khona lapha bafundisi utobe ulalele bona kusihlwa bona ke nishayele umnakethu Neville itolo uthi enfendi letside letsinze inhlitiyo yami ngekubona lona kuthi ngumnyaka lomusha uthi kwekucala futhi njengelisonto lekucala kungaba njani kusihlwa esikhundleni sekuba nembuthano lomkhulu nekumpongoloza nekuchubeka njengoba kwenta lonke live asithathe sidlo senkhosi ekhathi nebusuku niyabona na Niyabona sikhonde inkhosi inakethu Neville uvumile ukuthi ucabange ukuthi utofaneleka impela futhi kusihlwa inkhosi ithanda ngidobe ngidlisa sidlo senkhosi ngensimbi yelishumi nakubili ngco kusihlwa uthi sitoqala umnyaka lomusha hayi ngempongoloza nekuchubeka lekuyinto lekahle uma bafuna kwenda lo kodwa asikwende nje kube ngilokungcwele uthi kube cotho futhi asisondzele kulomnyaka ngendlela yobukhotho kuKristu sinika ngako konke lesinako nesifungo sethu hayi kuvula likhasi lelisha noma indlo lenjalo sicale umnyaka lomusha asikholelwa kuleyonto uvula likhasi lelisha kuphela kulipephula futhi libuye livuleke ngelilanga lelilandzelako Ngako asiphendulele timpilo tethu kuye uthi sithathe sidlo senkosi usihlwa ekhathini ebusuku. Uthi ngikhola kuthi kwekucala kuthi nangike ngakhumbula kusukela ngaba ngumfundisi kuthi ngike ngikwende. Uyakukhumbula mina kethu neveli na. Kodwa yinto letsite lensha leyi yethu manje. Uthi ayikavami impela kuthi umnyaka lomusha ufika ngalapha kanje. Niyati ngako ke nje kungitsinzile futhi ngicabanga ukuthi kutogadla. Ngicabanga ukuthi manje ke lokho kutoba cishe kwekugcina ukuthi ngithokwathi kukhuluma nani nonke sikhashana manje singena eminyakeni lomusha ngingena ngaphandle ensimini enkonzweni yenkosi. Ngitohamba cishe evikini lelitako noma ekuqaleni kwaleli viki lelilandzelako kuya ePhoenix cishe lishumi nesihlanu imihlangano lelishumi nesithupha ilandzelana. Kutotonke tigotsi nasetulu ngindlula eSunny Slope naseScottsdale nayo yonke indzawo ngaphandle etigotsini lapho bese ke siba nengcunguthela yemadoda labo somabhizinisi labangemaKrestu lecala lapho lokuyingcunguthela yetinsuku leti sihlanu ekugcineni kwayo yonke lemihlangano. Bahlelile kuze ngikhulume kuwo onke emahlelo kuwo onke emabandla abo kuyo yonke indzawo leyakhelene naleli dolobha lelikhulu le Maricopa Valley ePhoenix. Futhi bacala tilishumi nesihlanu ngako ngizohamba lapha cishe tinsuku letilishumi ngaphambi kwesikhathi kuze ngima mhlawumbe kubona umngani wami lomuhle umnakethu Mo nalabanengana babo nangenhla. Ngako ke utoba mhlophe ngenxa yelichwa kuncamula etindleleni nakanjalo njalo futhi ngihambe ngesikhathi bese ke ngilinengulene ubantu nibafundisi nemnakethu Roy Borders nangabe alapha manje ekuseni uvamise kugcina ngeluhla lwemihlangano njengoba babitha imihlangano futhi ngalama holiday akhisimusi. Yebo ke ngaloku uvamile ngenda luhla lwetindzawo letitohanjwa lwalapho ngeminyaka lolandzelako. Kodwa kulomnyaka ngandlela thithe ngive ukuthi angingakwenti lokho ngiva ukuthi ngitohamba nje futhi ngibe nemihlangano munye bese kuthi ke lapho angiholela emhlanganweni lolandzelako ngitohamba kusuka lapho bese kuthi ke kusukela emhlanganweni lolandzelako noma ngabe kuphi nje ngihambe njengoba angihola. Futhi ngibuka manje into letsite letokwenteka kulomnyaka nemibono leminengi bewufika kimi madudane ngalo lokunye kusa lomkhulu futhi unako konke umayelana futhi ubukeka njengento letsite lenkulu lelungiselela kwenteka. Ngako ngiloku ngethemba yena leminye yayo angiyiconzi ngisho nekuyiconza futhi asiyiconzi imibono ifana kakhulu njengemfanekiso futhi asiyitholi njengamashi ngaletinye tikhathi kodwa siyathi ukuthi iqinisile nakanjani. Ngako itofezeka ngibhala phansi futhi ngako ngikholwa ukuthi kumenyetelwe nako noma lobe kumele kuthi kokubili libhodile magonsa nelibhodile matikoni litohlangana lapha ethabanekeli ekuhlanganeni umhlangano wekuhlanganyela ngensimbi yesikhombisa kusasa ebusuku. Manje ake ngimemetele lokho futhi kude uma emadikoni noma ngabe akuphi uma akulele linye likamelo angahle eve embobheni lomncane kuthi kusasa ebusuku ngensimbi yesikhombisa bobabili umelusi libhodi lemadikoni nemagonsa ngitsheliwe nje emizuzwaneni lembalwa lendlulile kuthi bebatohlangana kusasa ebusuku nemnakethu Neville ufuna ubona libhodi lemadikoni akhe kuthi akhulume nabo nemagonsa anesikhathi lesejwayelekile semhlangano wawo futhi ngako batohlangana ndzawonye kusasa ebusuku. Manje kulokusa lokhu ngaphambi kwekuthi siye evini manje oh asingabi sekujakeni nganoma yini nginelilanga lonke namuhla nakusihlwa nakusasa asesithathe nje sikhathi sethu futhi singatiphuthumi letinto lethu kusobala. Ngiyathi bantu bayakhathala noma bakhandleke futhi noma ufuna kuya ekhaya niyathi kwabo kujaka banelidina nebayeni babo ulinzile ngani manje ke loko loko kulungile umani ngekunyenya nje ngekuthula nani nine labanye benu lofuna kuhlala kulungile futhi asingeki ukuthi nisebenze kusasa manje futhi ngako sithatha nje isikhathi sethu futhi kungaleso sizathu ngicabanga ukuthi esikhundleni sekushumayela cishe nje emahora lamathathu noma lamane ngidotsatha emahora lasiphohlongo noma lalishumi ekufundiseni bonke labo bantu labavela eGeorgia naseAlabama bangente ngativa ngijabule kakhulu ngalo lobunye busuku kodwa ukuthi ngangingephandle ngasehovisi futhi bonke beka sahambile ngaphandle kwaBhili futhi wathi nakethu West nabo laba bangani laba kahle labethembekile sibili angibaboni lapha kodwa ngicabanga ukuthi balapha wambida wase uthi yebo ke ngabe umnakethu Branham utoba nasonto sikolwa ngelisonto ekuseni na uthi kuyabanzisisa eLouisville indzaba titsite bavimba imigwaqo lemikhulu kungena nekuphuma uthi kuyashelela emigwaqweni Bili wathi yebo ke kunekwendeka wathi wehlela endasi lapho wathi mhlawumbe umnyakethu Neville noma yena munye wathi yebo ke lokho kunekwendeka kwenele kahle sifika lapho ke yonke indlela sisuka endasi eAlabama nangale emigwaqweni leshelelako futhi angafaneleki kuba nebangani labanjalo manje lelo liciniso angafaneleki kuba nebangani labanjalo kunaloku tsite ngako futhi ngiyazonda umemethela umhlangano ngiyathi ukuthi nginebantu labakholwa ngumlayeto futhi bafika futhi bayangithanda futhi bengihlala njalo ngifuna ukuthandwa nesikhathi ngisengumfanyana ngangingathandwa ngumuntu akekho lobeka nemsebenzi ngami ngangilapha eIndiana ngatalelwa eKentucky ngako ngangingumbhuli wakolo kulabo kewana ngalapha Emdenini bonke labafana cishe babhema futhi banatha nayo yonke into ngaphandle kwami futhi ngangingilolahliwe emdenini nalolahliwe esikolweni nasemsebentini ngangingilolahliwe nanzawo tonke lapho ngaya khona ngangisilahlwa kwase kuthi ke ekugcineni sengithole umuntu lobekangithanda mbamba Jesu futhi wathi Ngitonipha bobabe nabomake banakenu bodzathe nebangani futhi ke indlo lengakavami kuthi kanjani kuthi baprofeti labakhulu bakhe labahlakaniphile kuthi utenda kanjani ekuphumeni kwakhe ukukeka kwangathi luthandvo lunemuzwa longakejwayele kulo kungesiwo umuzwa kodwa kukuphendvula ngathi ke ngibuka emkhathini webantu njengoba angibidile kuthi ngibe yinceku yakhe Futhi ngibuka emkhathini webantu futhi ngibone sono singena ngekunyenya ngako ke ngitofanele nje ngitsabule ngingene lapho ngako konke lokhu kimi niyabona ukutsabula nje futhi lokho kwenta kubukeke kumadima endleleni yami yekubuka ngani kusho letho dingo kodwa noko ngaphansi emnyombweni luthando lweliciniso luhamba kanjalo niyabona luthando lweliciniso Manje uma umfanyana wakho noma intombatanyana beyidlala esitaladini lapho ugijima khona timoto futhi bewathi kuthi madudane noma kamuva bathola imali manje uma athi ngani babe ngifuna kuba ngaphandle lapha beungasho yini kuthi busisa inhlitiyo yakho lencane junior hamba nje uchubeke khona ngqo futhi udlale esitaladini lowo akusuye babe sibili Uma udzingeka udluthule lo mfolo omncane bese umnika kubhansula umthethise umbophe nakuphi lokunye umsuse kuleso sidaladi utobulawa ngabe kunjalo na yebo ke nguleyo ndlela lofanele wende ngayo ngelivangeli ufanele unyakatise futhi ufuce futhi utame kwenda yonke into longakhona kuyenda kugcina abantu basemgceni Manje ngiyethemba ukuthi wonke umuntu uyakuchonza lokho ngaleyo ndlela. Ngiyethemba ukuthi ngalelinye ilanga lapha emva kokuba konke sekwendlulile bese kuthi ke uma emaveyili sekasusiwe embikwebuso bethu siyochonza ngaleso sikhathi. Mina ke two way ngilelo bible lelihle wena nathathe way lena ngiphalona njengesipho sakhisimusi. Loko kutoba into lenhle kugcina emanothi ami esikhundleni selibhuku lelinjena. Uma ngithola lithuba lokukuthayipha angifuni kubhala ngoba angikhoni kubhala kahle. Futhi lomunye umuntu angakwenda kanjani na? Ngabatshela ukuthi bengibhala ngincamulela konke kwami. Futhi ngidzingeka ngikudadishe kwami nelucobo kubona lengikushito. futhi ngiyakuthayiphisa ngalelinye lilanga likhasi lelingakabhalwa lutho eBhayibhelini longalithatha nje njengalapha nginetihloko letimbili lapha manje ekuseni tindzawo letimbili lengifuna kufunda kuto nakuleli bhayibheli langiphelona ulidronsa kanjena futhi ungathatha likhasi linye kuGenesisi sambulo noma kuphi futhi uwabeke omabili ndzawonye futhi uwafunde ngaphandle kanjalo niyabona bese ke indzawo lencane emuva lapha ngemuva nelikhasi lelingakabhalwa lutho ungabuyela nje emuva kuwo kuyo yonke le mibhalo lebhalwe phansi kulowo mlayeto netinto liyamangalisa ngako ngiyethemba ukuthi ngitosita ngizuze imiphefumulo leminingi kuKristu ngalo. Nkulunkulu abusise ngamunye wenu. Ngifuna kusho futhi ngale sipho lesihle sakhisimusi leso ngamunye langipha sona. Libandla lingiphe isudu lensha. Oh, ngijabulela kanjani pho? Futhi ngithole emasudu lamabili lamasha akhisimusi. Nakethu, leli bandla lelincane endasi eMicon eGeorgia, endasi lapho. Umnakethu Palmer ungithumelele isudu lensha. Naleli tabanekele lingipha isudu lensha futhi kunetindvo letinhle letinengi lengiphiwa dona netipho takhisimusi eluhlangothini lwemali lokuthi umnyango wemthelo wenhloko ungitshela ukuthi uma kusipho sakhisimusi futhi sibhalwe ukuthi sipho sakhisimusi noma isipho sekutalwa noma ngabe yini ungakwemukela kungenjalo ukuthi ngito kuya emsebentini lokuthi kulungile. Futhi impela nginibonga nonke umkami nami nebantwana futhi sonke sivakalisa kubonga ngamunye ngani nonke kuhle kakhulu sifisa kwangathi singaya emuva futhi sibuyisele sipho kini nonke kodwa nje ungeke ukwenze lokho niyathi uvele nje hey ngingeke ngakwenza lokho ngifisa kwangathi ngingakwenza kodwa ngingeke ngakwenza nje ngitsemba ukuthi niyaconza futhi ngiyathi ukuthi lokho ngumuzwa wemnakethu loligugu lohleti lapha naye siva nje bantu basithanda kanjalo siyabathakasela manje asikhothamise inhloko yethu sendele umkhuleko futhi silungele ukucala umlayedo manje ekuseni ebukho neni bankulunkulu lophilako siyeta manje ngesizotha nasekumesabeni yena sita egameni lenkosi Jesu sathi ukuthi singeke futhi sithi manje babe nangu William Branham noma Oman Neville noma ngabe ngubani lesingaba nguye besiyongcatshwa ngekushesha kodwa sinesiqiniseko ukuthi wathi uma nicela kubabe noma yini egameni lami niyophiwa kona ngako angicabanga ukuthi ngingakuthola nangingasebentisa ligama lami noma yini levela kuye kodwa ngiyathi ukuthi uma ngisebentisa ligama lendvodzana yakhe khona ke ngithola kunxusa kwami ngoba ngithemba yena kukuye la siphila khona futhi sinebungithi futhi sinekubonga manje ekuseni uNkulunkulu ngako konke langiko kithi naloko kuphila kwethu nebungithi lokuphelele.
I thank you for this little church, for its pastor.
Ngiyakubonga ngaleli bandla lelincane ngemelusi walo nangemagonsa nemadikoni onke emalungu. Uthi nginekubonga ngamoya loyingcwele lobagadzile. Kwangathi lo moya loyingcwele lomkhulu ungachubeka ubahole futhi ubalawule etindleleni tetinyawo latoba hambisa kuto. Ngifunza ematestamentini lelidzala nalelisha kanye nasemnyakeni waseNaisiya futhi nekuthi kwakuba njani uma kugula kugadla emkhathini walabangcwele libandla lonke lahambisana nganhlitiyonye bacela uNkulunkulu nekunxusa kwabo baphiwa kona ngamunye njengemalunga emtimba waKristu bazila kudla futhi bakhuleka naNkulunkulu weva futhi waphendvula umkhuleko. Babe akuthi leli bandla lelincane libopheleleke kakhulu kakhulu etibophweni teluthandvo kulomunye nalomunye namoya loyingcwele kuze kuthi libe njengalomunye walabo kuthi kungeke kusaba khona bugudlugudlu emkhatsini wethu kulomnyaka lotako Kwangathi kungaba nje nalolo thando lolunebuNkulunkulu nawo wonke umuntu ahamba endleleni yaKristu kuze kuthi bahambi labaningi labakhathele ngasemgwacweni batawufika futhi basinziswe. Kwangathi kungashiwo ukuthi ngesikhathi ningena kule minyango yesakhiwo lesincane kuthi bukhona baNkulunkulu kuhlangabetana nani ngekwemukela lokumnanzi. Susa kugula emkhathini wethu Nkosi. Futhi sinekubonga ukuthi sinetinhlitiyo letilambele kuva livi lakho. Kubeka ulambise tinhlitiyo tethu kuwe Nkosi. Njengoba Davide wasendlulo wathi, njengendluzele ilangatelele umthombo oyemandi, umphefumulo wami womela wena. Ngicabanga ngendluzele lencane lendvuna. Indluzele njengoba singayibita kanjalo namuhla kuthi lebeyitsatshulwe ngemankentshane futhi iyopha ilahlekelwa kuphila kwayo futhi ifanele ithole emandi uma ibheke ukuthi iphile yake nje yathola emandi kuphila kwayo kuyavuseleleka kwangathi singoma kangako Nkosi kuthi sifanele sibe naKristu uma siphila. Sifanele sibe naKristu uma siba nguleli bandla lesilicelako. Uma siphila timpilo lesifuna kutiphila, sifanele sibe naKristu noma ngaphandle kwaloko sitofa. Manje sisavula livi lakho, manje ebuseni, kuthola kuthobeka nematshe ekwenyuka, kusisonzeta kuye. Ngiyakhuleka babe, kuthi umoya longcwele utosivulela livi. Kuze thine Nkosi, njengetinceku takho, sitohlonyiswa kangcono kubhekana nalo mnyaka lomusha, ngoba sikucela egameni la Jesu Kristu. Amen.
Now, thinking this morning that on the basis
manje, ngicabanga manje ekuseni, kuthi etisekelweni tekuba umnyaka lomusha ngicabange kuthi bekuyoba kuhle mhlawumbe kuthi ngingabeka eceleni umlayeto wami weminyaka lomusha kuze kube kukusihlwa futhi ngibuyele emuva lapha kuleminye imibhalo yasonto sikolwa bese ngithatha sihloko ukukhuluma ngaso kwesikhashana ngalesinye setifundo letimthoka lengathi ngato eBhayibhelini. Imfundiso inkosi yethu leyayishumayela kucala, imfundiso yekucala Jesu layishumayela. Futhi ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukuthi siyende sifundo sethu kulomnyaka lomusha. Manje, ngabe kupholile kini nonke, phakamisa isandla sakho, uva kubanza lokuncane na, ngicabange ukuthi ngikuvile etulu lapha. Dog, noma ngabe ukuphi, thani kuvula lesishayisa moya loshisako kancane nje, ngoba ngiyakuva lapha kuhamba-hamba. Ngiyathi nibophelelekile ngaphandle lapho, labanye benu bantu, ikakhulu labane bantwana.
Now, let us turn in our
manje,
Bibles this morning.
Asivule emaBhayibhelini ethu manje ekuseni. KubaseFesi sahluko sesine. SabaseFesu. Futhi manje ke sitoqala kufunda kuleli shumi nakunye livesi lelishumi nakunye lesahluko sesine sebaseFesu. Futhi ke sitovula kusuka lapho ke kusuka lapho siye kuJohane wesithathu livesi lekuqala kuya kuleli shumi nakubili futhi sifunde indzawo letimbili embhalweni.
Reading now from the fourth chapter of Ephesians, the 11th verse.
Sifunda manje esahlukweni sesine sabaseFesu nelivesi lelishumi nakunye siyaqala. Kuthi wanika labanye kuthi babe apostoli nalabanye baprofeti labanye bavangeli nalabanye belusi nebafundisi loko wakwentela kuthi labangcwele bapheleliswe kusebenza kwenkonzo kuze kwakhiwe umtimba waKristu. Sithe sonke sifinyelele ebunyeni bekukholwa nasekwatini indodzana yaNkulunkulu kuze kube sekupheleleni ebudodzeni lobuphelele esilinganisweni sekukhulu bekugcwala kwemumo waKristu.
that we henceforth be no more
kuze singabi sisaba bantwana labayiswa lena nalena futhi sipheshulwa imimoya yonke yemfundziso ngenkohliso yebantu nangebucili bebantu lapho bachamba emanga ngekulindzela ngenkohliso.
But speaking the truth in love, they grow up unto him in all the ways which is the head of Jesus Christ, for whom the whole body is fitly joined together,
by that which every joint supplieth ngekwelekelelana kwemalunga onke awo njengekusebenta lokulinganiselwe lelo nalelo lunga wenda kukhuliswe umtimba ube sakhiwo eluthandweni. Manje ngifunda lokho kuze kutoninika indlo letsithe kuyidadisha emva kokuba senifike ekhaya. Manje ngitofunda sihloko sami kuJohane wesithathu umbhalo lojwayelekile impela. Futhi kwakukhona umuntu wakubaFarisi nguNikodemu libito lakhe sikhulu semaJuda. Lowo ke wetha kuJesu ebusuku wathi kuye, Rabi, siyathi ukuthi ungumfundisi lovela kuNkulunkulu ngoba akekho longenta letibonakaliso leti lotendako uma uNkulunkulu angekho naye. Jesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe ngaphandle kokuthi umuntu adalwe kabusha angeke awubone umbuso waNkulunkulu. Nikodemu wathi kuye, umuntu angadalwa kanjani sekamdzala na? Angangena kwesibili esiswini senina futhi adalwe na? Jesu sekaphendula waphendula wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe ngaphandle kokuthi umuntu adalwe ngemandi nange moya angeke angene embusweni waNkulunkulu. Loko lokutelwe yinyama kuyinyama naloko lokutelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngoba naku ngithi kuwe umelwe utalwa kabusha. Umoya uhusha uye lapho uthanda khona nawe uyakuva kuhusha kwawo kodwa ungeke sewusho lapho uvela khona noma lapho uya khona. Banjalo ke bonke labatelwe ngumoya.
Nicodemus said
Nikodemu wathi waphendvula wathi kuye, lokhu kungenteka kanjani na? Jesu waphendvula wathi kuye, wena awusiye umfundisi waIsrayeli awukwati lokhu na?
Verily, verily, I say unto thee, we speak that which we do know.
Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, sikhuluma lesikwatiko futhi sifakaza ngalesikubonile futhi anibemukeli bufakazi bethu. Uma nginitshele kwemhlaba kepha nangakholwa, ningakholwa kanjani uma nginitshelwa kwasezulwini na? Manje uNkulunkulu akabusise livi lakhe. Futhi ngifuna kuthatha sifundo manje ekuseni ngemfundiso yekuqala yaJesu. Imfundiso yekuqala yaJesu yayikuthi ufanele udalwe kabusha. Leyo kwakuyimfundiso yakhe yekuqala.
Now, in a way of Sunday school, so that I won't
manje ngendlela yasonto sikolwa kuze ngingashumayeli futhi ngishise liphimbo lami nya kwendela kusihlwa. Ngicabangile enhlitiyweni yami kuthi lena yindlo letsite lebukeka ididana nakubantu siva kakhulu ngayo sonke sikhathi. Futhi ngicabange kuthi kutoba kuhle manje ekuseni uma nje sihlolisisa lesifundo lesi sisicacise sonke futhi loko sicaliso sekuqala ufanele utalwe kabusha futhi singulesijule mbamba futhi sithola kuthi kunetincazelo letehlukene letinengi kakhulu bantu labatibeka kuko. Cishe onke emabandla ayasho ukuthi ufanele utalwe kabusha kodwa ngalinye banekuhumusha kwabo lokwehlukene kuloko kuthi kuchaza kuthini kutalwa kabusha. Ngingahle ngiye ebandleni leMethodist manje ekuseni bathi sikholwa ukuthi ufanele utalwe kabusha. Nikuhumusha kanjani na? Ngiya ebandleni lemaBaptist futhi sikholwa ukuthi ufanele utalwe kabusha. Nikuhumusha kanjani na?
futhi ngingaya ebandleni ngalinye futhi singathola uma siye kuwo onke lamahlelo langemakhulu layimfica lehlukene bekuyoba nemahumusho langemakhulu layimfica lehlukene ngako ngekubona kuthi kunemahumusho lamaningi lehlukene kube noko kuyimfundziso yeliBhayibheli kufanele kube khona futhi likhona liciniso nzawana thide.
So now remember, it didn't say
ngako manje khumbulani alisho ukuthi bekungamela ukuthi utalwe kabusha kodwa ufanele. Manje thine njengebantu labakhuluma singisi siyaqonda ukuthi leli gama ufanele lichaza ukuthi lokho ukuthi kukwelucobo umele ukwente. Niyabona kungulokufanele hayi ukuthi ufuneka bewuyoba ngcono uma uwendile kodwa ufanele utalwe kabusha.
Oh,
uma singathatha lelo gama manje ekuseni futhi silihlatiye kuthi lichaza kuthini kuthi lokho kungeke kanjani kwenteke futhi ke uma kumthoka kangako futhi kukukhulu kangako kuthi kungeke sekwenteke mhlobo kungena embusweni welizulu noma ubone nje uze utalwe kabusha nekuhunyushwa lokunengi kakhulu kwalelo gama kutalwa kabusha. Sifanele sikufune ngayo yonke inhliziyo yethu kuthola kuthi kusho kuthini. Akukho muntu ekhathi lapha lofuna kuya ekuhlushweni. Akukho muntu futhi anishayeli emakhulu emamayela emigwacweni lenelichwa futhi nichithe kwekuphila kwenu imali yenu kuta nje lapha ebandleni yeboke nithi nichawulane nebantu naloku nje nithanda kwenda loko nekuva umelusi nami lucobo nalabanye bafundisi bakhuluma livi uthola loko noma ngabe ukuphi belusi bafundisi njengoba sinjalo nathi ingceke uta Kristu kodwa kunaloku thide loku kudonsela lapha futhi ikakhulukati kulendzawo lena.
Therefore it's the duty of we as pastors to see that this flock is fed and fed right.
Ngumsebenzi wethu lesiwumiselwe njengebelusi. Kubona ukuthi nomhlambi uyondliwa futhi wondliwa ngalokungiko ngoba uNkulunkulu somandla uyofuna ingadi yenu ethandleni tethu elusukwini lokwahlulelo siyoniphendvulela. Ngako ngekubona lomthwalo lomatima kakhulu lobekwe etikwethu naNkulunkulu usinike bantu laba sithandzako futhi betha kutosilalela ngako sifanele sisebenzise sikhathi sethu njalo njalo sicaphela imiphefumulo yenu futhi ngesikhathi yona into yokucala lencane lesiyibona ivuka lengakalungi kungumsebenzi lesiwumiselwe ukuthi kulowo muntu ngoba sibelusi labagadze leyo mvu futhi uma ngibona leyo mvu idla lukhula loluto ibulala ungcono ngiyigalele ngiyisuse kulolokhula ngisiphule lolukhula ngilususe kuye kuze ingafinyeleli kulo ngoba luto ibulala lemvu futhi kunalolwatiko emaveni asentshonalanga lukhula loluthi isilwane lesingaludla lubitwa ngelukhula loluhlanyisanako angathi ukuthi ngabe ukhona lowake weva ngalo noma cha lukhula loluhlanyisanako yebo lihashi lingakudla lokho futhi nje ungeke wenda lutho ngalo liba indlolothi nje ungeke wabeka sihlalo selihashi kulo futhi ngeke wende lutho ngalo lubitwa ngelukhula loluhlanyisanako futhi ufanele ukweshise imfuyo yakho kulolokhula futhi uma liyobangela lihashi lidle lokuthide uma lihashi njalo liyodla lokuthide lokuliphonsela kulesimo lesi ekuveveni ngani bewuyoba likhawa boyi lelibi kakhulu kuvumela lihashi lakho lidle lukhula lukhula loluhlanyisanako kukhombisa ukuthi awunandzaba nje futhi umelusi sibili ingceke usibili yaKristu Yoba sibonelo lesibi sakristu. Kubona imvu idla lokuthite lokutoyigalela kuyiqoshe noma iyende umgulukuthu embi kaNkulunkulu umephuli welivi lakhe umephuli wemiyalo yakhe awukameli ukwenze lokho ufanele ukucaphelisise kakhulu lokho.
So this great doctrine of Jesus that's wrote here before.
Ngako lemfundiso lenkulu yaJesu lebhalwe lapha embi kwethu eBhayibhelini ufanele utalwe kabusha kunalamaningi kakhulu emahumusho abo njengoba ngike ngasho phambilini ngaze ngacabanga manje ekuseni ngenxa yalabaningi lobekasolo angibuta kuthi kwakuchaza kuthini nekuthi bangaba kanjani ngemaKristu sibili. Ngase-ke ngicabanga mhlawumbe kuthi sitobhekana nalesifundo lesi kuthi sisithathe ngalokucacile nje njengoba ngathi kuthi nisinikwa kanjani futhi akukho ngendlela yeshumayelo kungendlela yekufundisa sonto sikolwa kuze bantu bakhone kuthola lo mlayeto. Manje kunengi kuhunyushwa kwekutalwa kabusha futhi manje ngisho lokhu futhi ngiyathi kuthi kuya etapini futhi ngifuna kusho lokhu kubelusi mhlawumbe labatomukela le tape. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwehluka lokuncane nje kuloko libandla lelijwayelekile lelikufundisako. Ngiyafundisa futhi ngiyakholwa futhi ngikholwa kuthi angafakazisa ngalokwenele ngemibhalo kuthi utalwa ngamoya bese ke ubhaphathiselwa emtimbeni ngamoya loyingcwele. Manje labaningi babo bafundisa kuthi kuphakama nje futhi ubonakale embikwelibandla nalokunjalo njengesoni kuthi ufuna kwemukela Kristu njengomsindisi wakho kuthi loko kutalwa lokusha. Labaningi bakholwa kuthi umbhaphathiso wemanti kutalwa lokusha nalabanye babo bakholwa kuthi utalwa ngemanti ngesikhathi ubhaphathiswa emantini futhi maningi kakhulu emahumusho lehlukene ako liningi labo labaningi bakholwa kuthi kusho sivumo kholo ngenhloko futhi ukholelwe emfundisweni yelibandla. Wemukele nje futhi uthi ngiyakholwa ebandleni lelingcwele lasibanibani futhi ngiyakholelwa kuNkulunkulu kuthi ungumsindisi wethu nalokunye futhi kusukela namuhla kuchubeke ngibalilunga laleli bandla nenhlanganyelo nemaKristu bakholwa kuthi lokho kutalwa kabusha.
And although the creed that they recite
futhi naloku nje lesivumo kholo labasisho ngenhloko angikholwa ukuthi singakugxeka labanye babo bamsulwa futhi bangcwele labanye babo bange kwemibhalo impela.
But the scripture is not applied in the right
kodwa umbhalo awusentshetiswa endzaweni lefanele futhi ngisho basebenzisa umbhalo ngikholwa ukuthi kutalwa lokusha yindlo letsite lengetulu kwaloko.
Even though how well you might mean it, I believe something.
Naloku nje ungahle ukuhlose kahle kangakanani. Ngikholwa indlo letsite kuthi utaba kabusha kubucalu kabi netinjongo takho letinhle nemicabango yakho imicondo kungale kwaloko.
I do not want to say this for a
angifuni kusho lokhu kude ngibe ngulongahloniphi lokungcwele futhi angiphonsi nanoma ngikuphi kuphahlada kunoma nguyiphi inhlangano yelibandla kodwa lokuningi kwako kungikhumbuta ngelijuda lelincane lihlaya. Futhi angikholelwa ekutheni emahlaya angashiwo epulpiti akusiyo indzawo yelihlaya futhi ngakho-ke kuletha lesitatimente lesi lenginaso emcondweni wami akusiko kwelihlaya kodwa kuveta kuvakalisa ngaloku lengikuchazako.
Catholic priest one time went home with a
Kuthi umpristu lo likatolika ngalesinye sikhathi waya ekhaya ne ngalesihlanu nalomusha lophendukile ebandleni lasekatolika nalo lophendukile wasekatolika bekabhake ihem wase uthi Father ngiyaxolisa emva kokuba kukhumbula kwami kubuya kimi lona ngulesihlanu kodwa ngiyakholwa kuthi ngekwemfundziso yethu lenkulu yelibandla kuthi ngalesinye sikhathi ngake ngaba lijuda futhi wafafata namanye emanti langcwele kimi futhi wangiguqula ekubeni lijuda ngaba likatolika manje ngitofafata lamancane alawo manti lafanako ethi kwalehem futhi ngende inhlanti ngayo
Now, that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham.
Manje logo kukuthi kusho logo akuyendi inhlanti kusona kuyihem akunandzaba kuthi lamandi angabonakala angcwele kanjani futhi akunandzaba kuthi sitama kangakanani kucabanga ukuthi silungile ngekusho sivumo kholo noma kujoyina libandla usengiloko lobe ungiko ute ngekwelucobo udalwe kabusha ngamoya waNkulunkulu
it doesn't change you
akukuguculi sivumo kholo sakho kujoyina libandla noma kuguqula imibono yakho noma tinjongo takho letinze naloku kukuhle njengoba kungahle kubukeke kuseloku kungesiko kunenzo letsite lemele yendeke kutalwa kabusha kusentakalo indvo letsite leyentekako ngako akusiko kuthi loko kuletha kutalwa kabusha manje lamabandla lehlukene angathi yeboke wemukela loku noma ukholwe lokwa futhi kulungile kodwa akunjalo
now to begin with the base
manje kwekucala nje kusekela emuva sizathu sekuthi sitalwe kabusha kungenxa yekuthi libhayibheli lisifundzisa ukuthi satalelwa esonweni sonke sabunjelwa ebubini futhi seda kulomhlaba sikhuluma emanga
Then that shows us that our nature to begin with is sinful.
Ngakho-ke lokho kusikhombisa ukuthi imvelo yethu kwekucala nje igcwele sono kwekucala nje asikalungi kwekucala nje.
So
Ngako singeke sitisho ngalutho ngekwethu kukhalipha buqotho bethu noma kuthi sibakhulu kangakanani noma sibancane kangakanani noma ngabe yini lenye sonke kanye kanye sineliphutha bekuqala nje futhi akukhonzo sanhlobo lesingayenda ngako angeke Jesu wathi lowo ngekucabanga angengeta linye stead munye emumeni wakhe silinganiso sinye emumeni wakhe na ungathatha yonke lemicabango uphuphe konke ngayo uyifunze uyidadishe uyihlolisise nayo yonke lenye into futhi ungeke utisite nangalokuncane ngako lokho nje kukulahla konke ngijabula kakhulu ukuthi kuyenda Ngoba uma kubekwe emcabangweni wekwati lokuthide lokhaliphile sine bantu lesiphuyile lesingakafundi besingashiywa ngephandle ngakho besingeke saba nelithuba kodwa uNkulunkulu waguqula noma akatange abe nako ngaleyo ndlela ekuqaleni emabandla ahlala njalo akwenda kube matima uNkulunkulu ukwenda kube lula Ngako kwehliselwe phansi endzaweni lapho sonke singabona khona sonke singaba nako kwanoma ngubani lothandzako manje umuntu munye angeke asinzise lomunye manje akwenti mehluko ukuthi noma ngubani latama kukusho akukho umuntu longasinzisa lomunye akunandzaba ukuthi ukhaliphe kangakanani ukuthi unasiphi sikhundla Akabe ngumelusi, umpriesti, umbishopi, kardinali, noma papa, angeke abe nento yinye langayenda ngekusinzisa kuphila kwemuntu ngoba usoni chobo lwakhe. watalelwa esonweni wabunjelwa ebubini uta emhlabeni ukhuluma emanga ungumcambi manga kwekucala nje futhi noma nguliphi ligama layo lisho litawuba ngemanga uma beliphambene nelivi laNkulunkulu neluhlelo laNkulunkulu kepha uNkulunkulu wendela umuntu licebo kuthi asinziswe nemuntu angeke angethe lutho kulelo cebo licebo laNkulunkulu futhi lelo licebo lesi sifuna kulidadisha manje ekuseni liyini licebo laNkulunkulu na wathi akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga lami libe liciniso ngakho ke singeke silokothe sikhuphule ngisho namunye umusho kuwenta lenye into akunandzaba ukuthi imisimeto yethu nalokunye kufundzeka kanjani sitawumele sikukhohlwe lokho leli livi laNkulunkulu angeke nje lendiwe ngalenye indlela uNkulunkulu unelicebo sewuvele ulendile licebo uthi khumbulani entani yokuqala ngaphandle kwekuthi utalwe kabusha ungeke uconze wakukhuluma kabili Ngaphandle umuntu atalwe kabusha angeke angene embusweni ngaphandle umuntu atalwe kabusha ngeke ngisho awubone lo mbuso manje lokho kuyagcizelelwa futhi leli gama ekwenteni onke lawo magama angitshela ukuthi bebafanele bawabhale wona ngesikhathi bathi ngiqinisile ngiqinisile lokho kugcizelela Njenga ngafeleba ngiqinisile ngiqinisile ngitsi kuwe Nelikama endzaweni yinye noma etindzaweni letinengi kuhunyushwa ngekuthi ngekwelucobo 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 ngitsi kuwe ngubani lowasho njalo ngabe ngukhadinali umpriesti umelusi umvangeli papa na uNkulunkulu uqobo lwakhe manje akukho ukutivikela angeke ngisho nanga yipi indlela ngisho nanga yipi indlela nhlobo angeke nanga noma nguyipi lenye indlela akunandzaba ukuthi mkhulu kangakanani kuthi ngubani ligama lakhe kuthi mkhulu kangakanani noma udume kangakanani angeke ngisho awuconze umbuso waNkulunkulu Aze atalwe kabusha sifundo lesikhulu ngiqinisile ngiqinisile ngitsi kuwe caphelani hambani nithole lihumusho lesiGreek nitothola hayi kubona ngewakho emehlo ubona ngeyakho inhlitiyo niyabona ungeke ubone umbuso waNkulunkulu ngemehlo akho ngoba ungumbuso wakamoya niyabona na ngalamanye magama ungeke ukhone ukuconza umbuso waNkulunkulu uthe utalwe kabusha konke kuyimfihlakalo lengakasombululwa futhi uma sewutelwe kabusha emacebo alombuso lombuso ocobo lwawo uba ngulophathekako kuwe njengamakhe atho kwakha sakhiwo ngaphandle akwadi kufunza iplani ledwetshiwe akunasidzingo sakhe kuthi etame kwakha sakhiwo uma angayiconzile iplani ledwetshiwe bese ke uma aconza iplani ledwetshiwe khona-ke uyathi kuthi sakhiwa kanjani lesakhiwo leyo yindlela lokungayo nguloko lokwentekako ngekwakha umbuso waNkulunkulu Uto fanele uconze iplani ledwetshiwe futhi ungeke wathi iplani ledwetshiwe ute utalwe kabusha futhi uma sewutelwe kabusha bese uphika iplani ledwetshiwe kwentekani ke intombatana lencane lethandzekako lesandza ngangivamise kuhamba namake wayo ngesikhathi sisebasha futhi bekangilothandzekako wesifazane lomuhle ligama lakhe nguHoof manje ligama lakhe bekungulee ngaphambi kokuthi ashade ngesikhathi ngivamise kwelusa iMilltown Baptist Church beba beUnited Brethren Church kodwa oh bangithanda kahle impela futhi yena ngangivamise kuhamba naye bebahlala emuva le etulu ngemuva kwemnakethu right lo lapha Uthi ngangivamise ukukhuphukela endlini yabo. Nale ntombatana lencane yayintombatanyana lethandzeka kakhulu. Uthi yayintombatanyana lengumngani kimi. Uthi umnakethu li indlotsa lekahle lethembekile ebandleni ngekubona kwelibandla leUnited Brethren. Uthi ngalobunye busuku wangimema ukuthi ngiye ekhaya kanye naye futhi ngihlale busuku bonke. Uthi ngathi mnakethu Marion ngito kuthokotela kwenda lokho. Uthi ngakho emva kokuba inkonzo seyiphelile yebo ke le ntombatanyana nami sangena emotweni uthi sahamba saqhubeka. Uthi ngangifanele ngivule idazini yema kete ngiyakholwa ngithungeleta ngigega ngasegcumene nasetulu kushaya indlu lenkulu lenzala yetingotho yebo ke sahlala ngaphandle ebaleni futhi salinza make wakhe nababe nadzathe lomncane ukuthi bede nabefika songe sangena futhi saba nekudla kwasemini lokuncane ngalobo busuku lomake bekakhiphe letinye tintfo futhi sidla futhi lobabe nami sasilele ndzawonye esitezi lesiphansi embhedzeni wetinsiba lomkhulu kakhulu nelucungwa ngaphansi kwawo niyati buthongo lobumnanzi sibili ungcono kunanoma ngumuphi wala ngomatrasi labadzala ibeauty rest labatholako ngitokutshela lokho futhi ngako sa lomake nalamantombatane lamabili menyukela esitezi lesingetulu. Uthi ngalobo busuku sisalele lapho umnakethu li waba neliphupho. Uthi bekahlala njalo aphikisana nami ngempapatiso wemandi egameni lenkosi Jesu Kristu. Bekangawukholwa. Uthi bekangumakhi ngako wathi mnakethu Branham ngisandza kuphupha liphupho nje. Wase uthi ngiphuphe ngenyukela eNew Albany. Uthi bengakha indlu yemuntu futhi unginike iplani ledwetshiwe. Kodwa ngesikhathi sengibone indlela letside lasika ngayo emafastelo akhe futhi walungisa indzawo letside ngathi lokho akukalungi angeke nje kulunge lokho kuphambene lokho akukalungi ngako ngikwakhe ngendlela lengicabanga ukuthi ikahle. Futhi ngesikhathi sakabuya eFlorida avela eholidini lakhe bese nginendlu yakhe seyithi ayilunge ubuka lendlu futhi uyahamba ulandza iplani ledwetshiwe wase ubuka lokho futhi wathi awusho wakhe indlu yami ngalokungesiko. Uthi ngathi kuye cha angayakhi indlu yakho ngalokungesiko uthini ngalendzawo lekuthi nekuthi na yebo ke wathi lokho akusiko kwalapho impela wathi kubhidlite ukuyise uma ulindzele ukuthi ngubadale uto yakha ngalendlela leplani ledwetshiwe lekusho ngayo. Futhi wathi ucabangani ngalokho mnakethu Branham na ngathi kunemfudlana lowehla khona impela ngendasi kwendlu lapho futhi saya kuwo. Wathi angifuni ngisho nakuphi kubhidlita ngiwise ngalolo suku ngathi kulungise manje ubeke ngekweplani ledwetshiwe. Kwabhadala kanjani masinyane nje lenye yakhe ngako ke lentombatana yakhe ishade umfana lokahle indoda lelungile ingisomshini ngalapha emi-17 yesikebhe nalomfana wajubeka jucu umuno wakhe ngalendlela indoda lelungile uthi banemndeni lothandzekako emantombatanyana lamathathu uthi lenye yawo onke emaKristu futhi bahlabela bangulabathathu uma sike sibe nemhlangano lapha bayetha kuto sihlabelela. Uthi lenye yemantombatanyana igogodzele emculweni wepiano uthi yayinguthishela wemculo wekuntshilota ngesikhathi yayisengumntwana nje lishumi nesihlanu lishumi nesithupha budzala uthi nebantwana esikolweni bebamphatha kabi ngetintfo letehlukene nangekuba ngumKristu uthi kwayithusa futhi kwayinika kwehluleka uthi yalahlekelwa ingcondo yayo. Uthi bebanayo eLouisville uthi bekatoyiyisa esibhedlela salabagula ngengcondo ngemsombuluko lolandzelako uthi bebangakhoni bodokotela bebangangivumeli ngiyibone uthi ngaya ngale njengesivakashi futhi ngahlala eluhlangothini lwembhethe nababe namake futhi ngesikhathi ngisahleti lapho moya longcwele wangena lapho lesi Our Lady of Peace Sanitarium eLouisville lapho bayisa khona tigulane letinekwethuka futhi uma kuselelithemba ngabo ngako uma bangeke babentele lutho babathumela eMedicine eIndiana ngale ntombatane yayiya eMedicine ngalelo viki ba bese yendlulile ekutheni ingasithakala futhi ngihleti lapho umbono wafika emdikwethu futhi ngakhuluma nalentombatana ngeligama lenkhosi Jesu nalomake wangibamba ngelidolo wafinyelela etulu futhi wabamba umyeni wakhe ngesandla wase uthi akukaze kube liphutha ngathi ungakhathateki nje utophila ngaphuma kulesakhiwo ngokushesha ngalobo busuku ngensimbi yemfica lucingo lwakhala noma ngikholwa ukuthi kwakukancane ngaphambi kwensimbi yemfica ngaphambi kokuthi ngite ebandleni ngalobo busuku kwakungelisondo nababe nenhlithiyo yakhe imangele kakhulu wathi angikakhoni kuya ekhaya ngiphethe tindzaba letimnanzi mnakethu Branham wathi dokotela uyangena futhi wahlola intombatane yami wathi kwendekeni kuyo na ingaya ekhaya kusasa ngesikhathi make bekalele asidumbu emavikili ambalwa lendlulile lapho lekwaya yalabathathu yayiphansi lapho lentombatanyana ikahle nje ngako konke le ngaba ngiko yona nemngani wayo wemfana babahle oh ngiyakutshela ipulani lethu etshiwe livila nkulunkulu ngilo lelichaza luhlelo lekuthi simele sitalwe kabusha kanjani kuqala sitibala njengetoni naletifanele kulahlwa futhi sonke sitalelwe esonweni futhi sabunjelwa ebubini akukho ngcenye levakalako ngathi
Our minds are bad.
Imicondo yethu mibi. Umphefumulo wethu uyakhohliseka. Ucabanga kwethu kanjalo njalo kubi. Konke kucabangela kwemicabango wemicondo wemuntu kubi. Soni futhi nekuthi umtimba wethu ubuthakathaka. Umoya wethu awukalungi. Futhi sigcwele nje konakala futhi kungendeka kanjani ukuthi indvo ungonaliseka ivete lokunye lokuhle ekonakalisweni na
Let me say this
Ake ngisho lokhu lokho kuJobe sahluko selishumi nakune wathi ngekubona ukuthi umuntu utele ngwesifazane ugcwele lusizi nenkathathu Ganzi uvela njengembali uyabuna futhi aqhubeke njengemprofeti uqhubeka nekukhuluma wathi ubani longaveta lokuhlambulukile kuko lokungcolile na akekho namunye
you stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant
ucwilisa libhakede lakho emthonjeni futhi udonsa libhakede lemandi Futhi ngemandi lamile ayanuka uyawabuka futhi aludzaka nemisundvu ikulawo mandi akukho ndlela nhlobo ukuthi ubuyisele libhakede lakho futhi uthole libhakede lelihlandekile wonke lomthombo wonakele nemphefumulo wonke umcondo nemthimba womuntu wonakaliswe sono utalelwe esonweni ngekwemtimba futhi wabunjelwa ebubini futhi weta emhlabeni akhuluma emanga kuze umphefumulo wakhe lucobo wonakele akukhondo lelungile gute namunye longahlenga lomunye ngoba konke akukalungi futhi ungeke wathatha ligqakede leligcwele lemandi lapha lelonakalisiwe nalelinye futhi libhakete leligcwele lelonakalisiwe futhi uwahlanganise ndzawonye unaloku nengi konakala akukho kuhlandwa kuko
but god determined to save man he placed upon him the iniquity of
kodwa uNkulunkulu atimisele kusinzisa umuntu wamethwesa bubi bethu sonke inhlawulo yesono lapho kuthi sewudalwe enhlawulweni yesono kufa sono kufa nenhlawulo yayinkulu kakhulu kuthi akukho namunye wethu lobekangasita lomunye ngako kwakufanele kube khona umuntu lothithe lobekangabhadala lenhlawulo
What if this morning the penalty to leave this room.
Kungaba njani uma manje ekuseni inhlawulo yokuphuma kulendlu beyisigidi semadola na? Akekho namunye wethu lobe angaphuma ngoba kude namunye wethu lobe kafanelekile kangako. Kodwa ke uma lomunye angenile lobe kafanelekile ngalokwenele kusibhadalela sonke. Kubita munye singeke sikwende kwabita munye lobe kafanelekile. Oh, ngifisa kanjani kuthi bengingema lapha kwesikhashana futhi ngibuyele emuva futhi ngithathe Ruth na Naomi futhi ngikhombise kuthi kanjani umhlengi lo sihlobo kuhlenga lifa leliwile bekafanele ukucala afaneleke bekafanele abe sihlobo. Ngakho ke uNkulunkulu uMoya Jehova waba sihlobo sebafokithi ngekuthatha simo senyama. Waba sihlobo sebafo bekafanele abe ngulogo. Ngako bekafanele abe ngulofanelekile futhi nguye lowaveta lo mthombo locwaliswe ngengadi lemunyo emithanjeni ya Emmanuel. Bekanguye lowethwala bubi bethu. Umfanekiso lomuhle lenginawo lapha kuNumeri. Nginemibhalo yami ibhalwe phansi lapha kuNumeri. Umfanekiso lomuhle wako usekhathi lapho ukuthi oh kuko konke kuhle uma ungakubona yinyoka yelithuso iphakamisiwe ehlane. Kanjani kuthi Israel leyo nyoka kubo yayilumela kufa uthi kwakungekho khambi.
There was a physician among them who had the remedy of the cure.
Kwakungekho nyanga emkhathini wabo leyayinelikhambi noma kwekwelapha. Bebanetinyanga emkhathini wabo kodwa tingekho taloko kuluma. Njengoba ngishito nje akukho tinyanga emkhathini wethu letingelapha sono kulumela kufa futhi sonke sinelicala sonke sibunjelwe bubini sonke sinelicala. Kodwa uNkulunkulu wenda ini na? Bebane licala ngaleso sikhathi kwase ke kufa kwakufanele kubhadalwe inhlawulo yekufa. Kodwa uNkulunkulu bekanamosi kuthi amise inyoka yelithusi wase uyibeka epalini kuthi akukho lutho bantu labangakwenda. Akukho mali lebebafanele bayibhadale. Akukho lutho nhlobo. Akukho tivumo kholo kuthi batisho ngenhloko. Akukho mambandla lebekafanele bawajoyine nje buka futhi uphile. Niyabona ukuthi kulula kanjani na? Buka futhi uphile. Ungalijoyini libandla. Akukho mizwa, awudzingeki ukuthi uve umuzwa longake tayeleke. Buka nje futhi uphile. Ngulokho kuphela kulula kakhulu. Kungesiko ukuthi uma ungakhumbula yonke imiyalo lelishumi nitophila. Hayi ukuthi uma nathi yonke imithetho sisekelo. Buka nje futhi uphile. Ngulokho kuphela lobe kudzingeke ukwenze. Futhi wonke umuntu lowabuka etulu kuye waphila. Jesu ngesikhathi alapha emhlabeni wathi akhuluma na Nikodemu lapha. Wathi njengoba Mose waphakamisa inyoka yelithusi ehlane kanjalo indodzana yemuntu imele kuphakanyiswa. Ngako kufanele ngani na? Ngendlela lefanako, ngekwento lefanako, inhloso lefanako, kwenda umsebenzi lofanako.
Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice?
Tikhathi letinengi loku kudida abantu uma babona inyoka imelela Jesu. Inyoka yamela Jesu kangaka. Nike nacaphela ukuthi inyoka yayifile na? Kwakungekho kuphila kuyo. Jesu wafa. Njengakayini ngesikhathi abulele Abela. Abela wafa e-altari nemhlatshelo wakhe. Emva kokuba Abela sekanikele umhlatshelo wakhe futhi wabulala umhlatshelo wakhe ngenxa yesono sakhe. Khona-ke wafa e-altari lelifanako nemhlatshelo wakhe. Kute udalwe kabusha ufanele ukuthi ufe ealtari nemhlatshelo wakho ufe fi njengoba bekanjalo futhi udalwe kabusha lenyoka yayide kuphila kuyo uthi wena uthi kwaye ngani ukuthi kube lithusi na lithusi limele kwehlulela kwahlulela kwaNkulunkulu nike nacaphela eBhayibhelini eTestamentini lelidzala ialtari yayendiwa ngelithusi lapho umhlatshelo wawushiswa khona na lithusi likhuluma ngekwahlulela njenga Eliya etinsukini takhe waya kuyobuka etibhakabhakeni ubona ukuthi imvula beyita emva kwemkhuleko wakhe futhi wathi sibhakabhaka sibukeka njengelithusi kwakuyini na kwahlulela kwaNkulunkulu etikwebantu labangakholwa Sivele singakholwa lebesilahle enkulunkulu. Kwakukwahlulela kwaNkulunkulu kulithusi.
And the serpent itself its form represented sin already judged.
Nenyoka qobolwayo umumo wayo wamela sono lesesivele sehlulelwe. Ngoba inyoka yaseyehlulelwe ensimini yase Eden. Uthi bekayi Inyoka leyahlulelwe.
And when we look at Christ, you see the penalty.
Futhi ngesikhathi sibuka kuKristu, ubona inhlawulo. Yena kuphela uNkulunkulu uqobo lwakhe, endiwe inyama. uNkulunkulu etha emhlabeni. Futhi wabalela kuye sono sethu sonke. Futhi kwehlulela nelulaka laNkulunkulu somandla. Kwathululelwa etikwemtimba wakhe futhi lapho sahlakadwa esiphambanweni loko kwahlulela sibili wanyathela sigayo seliwayini selulaka laNkulunkulu yedwa yedwa wahamba lendlela yedwa wafa kungekho nalusito loluvela engelosini loluvela kumuntu loluvela ebandleni lakhe loluvela kumake wakhe loluvela kubazalwane bakhe loluvela kubabe wakhe ashiywe nguNkulunkulu umuntu nemvelo wafa yedwa kuthi khombisa kuthi ngisho imvelo qobolwayo ingeke isisite ehoreni lekufa akukho mgani akukho mpriest akukho papa akukho melusi kufa kodwa kwaba namunye lo wayithathela thine
no life in the serpent It was absolutely crystal.
Kude kuphila enyokeni. Kwakomiswe ngalokuphelele. Leyo kwakuyinhlawulo. Wafa kwaze kwathi umhlaba waba nemahloni ngawo lucobo. Wafa daze tinganyeti. Daba nemahloni. Wahlushwa laze lilanga langakhanyisi. Wahlushwa yaze inyanga yacima kukhanya kwayo. Wahlushwa daze ngisho netakhi temhlaba daba mnyama kakhulu futhi tafiphala kwaze kwaba kusekhathi nebusuku kwafiphala kakhulu kangangekuthi wawungakuphatha kwakungesilutho akekho lowake wahlushwa kanjalo noma longahlushwa kanjalo akukho lokufako lokungadlula kuko kodwa wahlushwa ngako uNkulunkulu wabeka eti kwakhe bubi bethu sonke futhi wendlulisela kwehlulela kwakhe eti kwakhe futhi wanyathela sigayo sewayini selulaka lwaNkulunkulu yedwa angenalusito kwakungekho lutho kwekumsita uNkulunkulu wabeka inhlawulo yonke indlo yayingaphansi kwaleyo nhlawulo futhi akukho lutho lolwalungamsita ngoba sonke sinelicala akukho mpriesti lomkhulu lobekangeta amsite kwakungekho lutho lolwalungamsita akukho papa akukho ngelosi yonke indlo yamela emuva futhi yakubukela Loko kwakuyimizuzwana lemikhulu leyake yendeka emlandweni welive wafa kwaze kwangabikho nathonsi lekuphila lelasala kuye waba njengenyoka yelithusi sithombe lesomisiwe silenga esiphambanweni
Now the approach to this birth
manje indlela yekuta kulokutalwa loku kunendlela yekuta kuko futhi kuba kuta kulo kutalwa loku. Utomele wendlule esigabeni lesithide. Njengayo yonke into lephilako. Yonke into lephilako futhi. Itomele ife kucala. Uthi ungeke ugcine umoya wakho lofanako.
And you cannot keep your same spirit. You cannot keep your same habits.
Ungeke ugcine imikhuba yakho lefanako. Ungeke ugcine imicabango yakho lefanako. Utomele ufe. Utomele ufe njengoba afa. Utofanele ufe ealtari yakhe njengoba abela enda ngeliwundlu lakhe. Utomele ufe neliwundlu lakho. Utomele ufe. Ufe ekucabangeni kwakho lugcobo. Utalwe ekucabangeni kwakhe. Akuthi lowo mcondo lowawukuKristu ube kini. Utomele ucabange imicabango yakhe. Futhi manje mnakethu thathe. Ake ngisho lokhu ngekuhlakanipha njengoba ngathi kuthi kushiwo kanjani. Ungayicabanga kanjani imicabango yakhe, kepha uphike livi lakhe. Kuthi noko utisho ukuthi utelwe kabusha na. Dibute nje lo mbuto. Ungakwenda kanjani na? Ungeke. Uma utelwe kabusha, unemicabango yakhe. Uma umcondo waKristu ukuwe, ngako uyisidalwa lesisha. LeBhayibheli lifundisa lokho. Uthi uma noma ngumuphi umnakethu bekathanda ku, yebo ke, uthola leso sidalwa. Buka lelo gama sidalwa ku lexicon futhi utothola ukuthi leli gama sidalwa lapho lihunyushwe ngekukhuluma noma lihunyushwe ngekubhalwa sidalwa lesisha ngoba usidalwa sinye sidalwa lesingumuntu sidalwe ngesifiso sekulalana lapha emhlabeni futhi manje sewusidalwa lesisha lesidalwa ngamoya imicabango yakho lichobo ingilefile ife kakhulu kangange ukuthi uze wome njengale nyoka yelithuse noma njengoba afa ngesikhathi emazulu nemhlaba nayo yonke into yafakaza ukuthi bekafile wafa kangange ukuthi bekafe kakhulu kangange ukuthi ngisho ingadi yakhe nemandi kwehlukana emthimbeni wakhe kufa kwakhe kwaba kukhulu kakhulu kwaze ngithi umhlaba waba nekuculeka watamatama wachachatela kwaze kwachekeka emadvala etinzabeni yini lebe ingafa kanjalo na akukho akufa kwapapa lobe kungenda lokho akukho akufa kwemelusi lobe kungenda lokho kodwa ngesikhathi uNkulunkulu asenyameni wafa esiphambanweni umhlaba kwaba nekuculeka kwathi kuthi lona kanye lelivi lelikhulunyiwe laNkulunkulu emadvala neluthuli induku netagila netihlahla letilenga emhlabeni netinkanyeti nenyanga lona kanye livi lakhe lelikhulunyiwe libona umdali walo aba yinyama futhi nesono sathululelwa etikwakhe lulaka laNkulunkulu lwathululelwa etikwakhe kwaze kwathi inyanga yacisha kukhanya kwayo lilanga lacisha kukhanya kwalo umhlaba waba nekudamadama kwemizwa kuculeka kwakungasakateka kube dicucu kube kwakungesilo likusasa lethu yonke into futhi uma takhitha emhlaba ngekubuka tibona lokho lokwakwenteka kwathi damadamisa kuleso simo kwakuye kwendani ke kimi nawe na yayofanele yende njani imphefumulo yethu ngesikhathi sibuka futhi sibona lo nkulunkulu lasendela kona na futhi konke kwendelwa wena nami kwakuyofanele kwendeni kithi na sichubeke esonweni na nkulunkulu uyala kodwa kukhwesha etonweni futhi sife esonweni aniboni ukuthi sono sendani kuye na sono sambulala futhi wathatha inhlawulo yesono kuze alethe kulunga kwaNkulunkulu kuwe nami ngako uma kulunga kwaNkulunkulu kuthi akithi sono sifile emithimbeni yethu lefako oh ngiyethemba ukuthi niyakubona yebo kuze udalwe kabusha ufanele wendlule endleleni yekufa yonke into iyendlula uthatha luhlavu lwembila. Uma lo mbila uke ulindzele kuphila futhi umele ufe kuqala.
If a grain of wheat ever expects to live again, it's totally impossible.
Uma luhlavu lwakolo luke lulindzele kuphila futhi akunakwenteka nhlobo ngoba lo mbila lo kolo leyo mbali leso sihlahla lobo tjani leso sibhitho yonke indlo lelindzela kuphila futhi ifanele ife kuqala. Ngakho ke utophunyula kanjani na? Umele ufe kuqala. Umele ufe. Ufe kanjani na? Kuwe lucoko. Ufe kuyo yonke into. Kuze ukhone ukutalwa kabusha. Ufanele wende lokho. Uma ungafi, angeke nhlobo uphile futhi. Futhi bukani, benathi kuthi lusuku ngalunye lokuthithe kumele kufe kuze uphile na. Manje kini nine ma-Seventh Day Adventist lo semkhathini wethu. Bantu labaningi bathi bengingeke ngadubula sikwilele mina ke uBranham. Bengingeke ngabulala indluzele noma umgwaja inhlanti ngoba angikholwa ukuthi simele sibulale izinto. Nakethu ngabe bowathi ukuthi imifino netimfo lotidlako iyaphila nayo na? Utomele ukubulale futhi indlela kuphela longaphila ngayo kulempilo lena lokuthite kutawumele kufe kuze uphile ngekuphila kwako lokufile. Manje uma lokuthite kutawumele kufe kuze uphile ngekuphila kwako lokufako lapha emhlabeni kuphila ngalokufako ngabe lokuthite akukameli kufe kuze kuthi ngekuphila kwako be uyophila phakathi na? Dibute lo mbuto nje.
And that one was Christ.
Nalowo kwakunguKristu ngoba akekho lomunye longenakufa yindvodzana kuphela lengenakufa. Futhi ukunika yena lucobo ngekuthi umukele yena nje. Manje kufanele kufe. Manje lokho akuchazi ukuthi vula likhasi lelisha manje kulomnyaka lomusha. Wena uthi Nakethu uBranham, bengisolo ngita lapha sikhathi lesithe, bengisolo ngililunga lelibandla. Kulomnyaka lomusha, ngovula likhasi lelisha, futhi ngiqale kabusha. Lokho akuchazi lokho. Hayi ukuthi vula likhasi lelisha, kodwa empeleni fani futhi utalwe kabusha. Niyabona na, ufanele utive unelicala kakhulu ngesikhathi uma ebukhoneni bakhe. Noma ngabe uhamba ngendlela ye-Methodist, noma indlela ye-Baptist, noma ngabe nguyiphi indlela loyihambako, ufanele ube nelicala kakhulu futhi uve unelicala kakhulu uze utokubulala. Kunjalo, utokubulala. Impilo yakho ya-7 iyofa khona lapho. Utofanele uthi vele wena lucobo unelicala kakhulu ebukhoneni baNkulunkulu kuze kuthi impilo yakho ya-7 ife khona lapho umbuto wesono sewukuphelele ngesikhathi ume ebukhoneni bakhe. Uma ubuka kanjalo uqinisekile kuphila ngoba uyafa nendlela kuphela longaphila ngayo futhi kuthi ube ufe kuqala kuze uphile futhi. Manje niyabona ukuthi ngida kuphi. Aniboni na? Kuyini lokutalwa? Kutalwa lokusha. Kutala kufa kuze utalwe kabusha. Futhi uma usenetingo delive kuwe, awukatalwa kabusha. Futhi utodisho kanjani ukuthi utelwe kabusha? Futhi ube usolo usenetingo delive dilenga kuwe na? Niyabona na? Ungakwenda kanjani na? UmKristu losemusha ngalo lolunye lusuku. Sicuku sebantu. Angisho ukuthi abasiwo. Kodwa ekubukeni kulethinye tithombe besifazane labangemaKristu besilisa labangemaKristu bonke bathandzeka ngakulomunye nalomunye bagcoke emasudu ekubhukusha ekubhukusheni.
It's just they said that's real love. That's real filth.
Amen.
Niyabona na nje ku bathi lolo luthando sibili lawo manyala sibili. Akusilo luthando. Luthando lubonakaliswa ngalokwehlukile kuloko. Imiphefumulo yethu ibekwe ngokukholwa e-altari lakhe lelithusi. Kwehlulela kwaNkulunkulu neminikelo wethu ushisiwe. Manje khumbulani ngesikhathi Eliya ngaphansi kwaletho dibhakabhaka letilithusi wabeka umnikelo waNkulunkulu ethi kwe-altari umnikelo washiswa. Bali akakhonanga kushisa umnikelo wakhe. Angifuni kusho lokhu, kodwa ngifanele ngikusho. Futhi uma uya ebandleni, futhi wemukele tivumo kholo tabo, netinhlobo tabo temibhapathiso, nemnikelo lofaneleke wena lucobo, futhi ubeke ethi kwawo lapho, ungahle uvuke uchachathela, ukhuluma ngetilwimi, ugijime sonke siyilo, noma ungahle uvuke ukhala tinyembeti. Kodwa uma lo mnikelo wemukelwe nguNkulunkulu, ushisiwe, live lifile kuwe.
You're gone.
Uhambile ngoba sitibona thine lucobo sifile futhi singwatshiwe sifile futhi sifihlwe kuKristu sifihlwe kuKristu futhi ngale kwaloko khona ke emva kwaloko sifile futhi singwatshiwe futhi safihlwa kuKristu bese ke sinanyekwa ngeluphawu ngamoya loyingcwele. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini manje na? Nifile imiphefumulo yethu ibekwe etikwe kwahlulelwa kwakhe kwaNkulunkulu lelo lithusi. Uma imphefumulo yethu ubekwe etikwe altari lekwehlulelwa kwaNkulunkulu yayiyini inhlawulo na? Kufa. Futhi uma utibeka wena lucobo etikwe altari yaNkulunkulu lokukufa kumenyethelwe etikwe soni, ungavuka kanjani lapho uphile esonweni uma uNkulunkulu awemukele lomhlatshelo na? Ngabe kuyacaca manje na? Uyafa. Nine eqinisweni niyashiswa futhi niyakuculwa. Akusekho lutho lolusele kuwe kodwa lesimo lesi lome kuso njengaleyo nyoka yelithusi. Njengoba Kristu bekanjalo ngesikhathi bamsusa afile futhi abanza esiphambanweni, ufile ngoba yini na? Use-altari yaNkulunkulu yakwehlulela. Yini kwehlulela kwakhe na? Uma lijaji selisendlulisile sigwebo salo, siyini sigwebo senhlawulo yalo na? Kufa. Futhi uma ubeka umphefumulo wakho etikwe altari yakhe yokwehlulela, kufa kuwe. Manje niyakuthola na? Oh, ungahle uvuke lapho futhi wende noma yini. Ungahle udanse emoyeni. Ungahle ukhale njenganoma ngubani lobe kangakhala. Ungahle wehle wenyuka esiyelweni sendlu. Ungahle ujoyine lonke libandla. Ungahle wende noma yini lofuna kuyenda. Ngikhuluma nemaPentecostal manje. Futhi ubuyele emuva ngqo ngaphandle futhi wonakalise umkamuntu. Ugcekeze likhaya lendvodza labanye benu besifazane. Uyobuyela emuva ngqo kungenandzaba kuthi livi lifika kanjani kuwe kuthi wende ngalokufanelekile netinto. Ungeke uliconze, ungeke uyekele tinwele takho tikhule. Wesifazane noma lokho ungeke ugcoke ngalokufanelekile, uyeyobe usolo ufana ncamashi njengelive ngoba awukafi eveni noko uphila nako. Labanye benu ndvodza ningeke niyekele kunatha kubhema. Ningeke niyekele kukhanuka besifazane labangcolile labagcoke ngalokungenasimilo. Uma ubabona esitaladini esikhundleni sekufulathelisa umhlane uhamba ukhwesha, uyosolo ukhanuka khona ngqo uchubeke ngalokufanako. Sizathuleni na? Uphila nelive namanje kodwa uma lo mhlatshelo sewemukelwe ufile kunjalo. Niyakuva lelengikuchaza kona? Niyaconza ukuthi ngikhuluma ngani na? Manje umphefumulo wakho ubekwe etikwe altari lesahlulelo selithusi laNkulunkulu. Bese ke uNkulunkulu wemukela manje ukukhombisa ukuthi usengakawemukeli noko. Uma kwenda uma usaphila eveni uNkulunkulu akaze awuthathe. Manje nine bantu nikhuluma ngekuthola umoya longcwele nekuthi nimele nilinze kathi kangakanani naku lapho khona ngaphandle aze uNkulunkulu emukele lo mhlatshelo uze ubeke ekwahlulelweni kwakhe lapho kuze kwehlulela kwakhe impela sekubulele imizwa yakho ungahle uthi yeboke ngitovula likhasi lelisha lokho akusiko yeboke ngiyathi uthi ngangivamise kubhema ntoyekela kubhema lokho solo akusiko aze uNkulunkulu mukela lo mhlatshelo ealtari yakhe lelithusi ialtari yakhe kwehlulela kuyini kwehlulela kwakhe na kufa leyo yinhlawulo umphefumulo lowonako uhlala kuloko utawukufa angikhathali ukuthi wendeni Jesu wathi labanengi bayokuda kimi ngalolo suku futhi bathi Nkosi angendanga lokhu naloko na athi sukani kimi nine benti balokubi niyabona na uma lo mhlatshelo sewemukelwe ngemlilo futhi ukhuphuka kanjalo nemusi wenyuka uvuka nemhlatshelo wakho emazulwini futhi unamekwe ngeluphawu wasuswa etinfeni telive ngaleso sikhathi umphefumulo wethu usealtari yakhe
What are you done then? After you have been died, then what are you do? Then you are conceived anew.
Wendeni ke emva kokuba sewufile khona ke ufanele wendeni na ngakho ke ukhulelwe kabusha ukhulelwe kabusha ngokucala wakhulelwa ebubini manje ukhulelwe kulokuthite lokusha kuyini na livile liphilako amen Oh, lokho kuyakuguqula manje. Akukuguquli na. Manje sesendlulile emzabalazweni. Emva kokubona lokho lotomele ukwende. Manje kwendekani na? Ukhulelwe kabusha evini leliphilako. Kuyini na? Lelivi liba nguleliphilako kuwe. Uqala kubona tindlo ngalokwehlukile. Lapho ngalesinye sikhathi wawungeke ukubone lokho. Manje sewuyakubona. Kunalokwehlukile manje. Kwenda yonke lemibhalo ihlangane ndzawonye. Kwenda yonke into ihlangane njengesisila selituba ngalokungiko nje. Ngakho ke manje into letsite iqala kwendeka manje uyafa ekucabangeni kwakho lucoko manje sewukhulelwe ngoba sihlandwe ngemandi elivi ngabe kunjalo na wendani ngemntana masinyane nje angatalwa na uyamgezisa ngabe kunjalo na masinyane nje umuntu nase kafile kuye lucoko udalwa ngekwaNkulunkulu uhlandwe ngemandi elivi amen uma lithi ligama la Jesu wena uthi ligama la Jesu lithi ufanele udalwe kabusha wena usho into lefanako konke lokho uNkulunkulu lakushoko uhlandwe ngalawo mandi elivi Amen. Manje sewulungele kuphila manje. Sewulungele kuba qala manje. Manje sewutelwe kabusha, watalwa emndenini waNkulunkulu, nemtali lomusha. Yebo mnumzane. Bafundisi bakho bekuvamise kuba manje unebafundisi lokhona manje. Unemtali lomusha. Ungeke utalwe ngaphandle kokuba nemtali. Ngakho uma utalwe ebuzalaneni belibandla, nguloko lonako. Uma utalelwe kusivumo kholo nako lapho khona kodwa uma utalelwe kuNkulunkulu watalwa emvini lakhe unemtali lomusha lo uNkulunkulu alungele kwenta livi lakhe latiwe emkhathini nani alikhulume ngani oh umtali lomusha lo mtali nguNkulunkulu ulungele kuthatha livi lakhe manje lasavele alikhulumile futhi ulibeka ngekhathi kuwe futhi walenda libe kuphila Niyabona na manje nine kuqeqeshwa kwenu manje nilungele kuya ekuqeqeshweni manje kuqeqeshwa kwemntwana leyo ingcenye lelukhulu uma ucabanga ukuthi bewufanele wende lokhu nelivi likusika ngalapha futhi likukhombisa lenye indlo letside kungani bakholwa ukuthi ngale lokho akwendi ngisho namuphi umehluko kuloko laba kukholwako naku lokwashiwe uNkulunkulu ufanele ube ngekwemsebenzi wababe manje sewudalwa kabusha manje uyalunga uyaqondziswa unemtali lomusha ngako kuze uma sewutelwe kabusha futhi unemtali lomusha khona ke unemvelo lensha imvelo lenzala sayifile futhi unemvelo lensha wake wahamba ngalenye indlela manje uhamba ngalenye indlela wake wahamba ngalendlela wewuka manje sawuhamba ngalendlela uyenyuka ifiso takho tibekwe etintheni letisetulu ufisa lokusha awusathi tsanzi tinto telive ufisa kwakho kwaNkulunkulu awunandzaba kuthi umuntu utsini kuthi bakuhleka kanjani futhi bathi uluhlobo loludzala noma ngabe kuyini kanjalo awukhathateki ngoba utalwa ngekwasetulu futhi kufisa kwakho kubekwe etintweni tasetulu uNkulunkulu akanamahloni ngawe nawe awunamahloni ngaye kunjalo ngako ufunda sahluko selishumi nakunye semaHebheru khona lapha nginako kubhalwe phansi nje ngesikhathi bantu ngalolo suku kuthi benda kanjani kuthi bazulazula kanjani bembethe ikhumba tetivu emagwadvule kuthi beswele nayo yonke lenye into kube live alikabafaneli niyabona na kufundzeni kutoba kahle kini futhi ningabuka lapho kuthi bantu banjani uma imvelo yabo iguculo kwentekani
now what kind of nature have you got then brother Branham his nature
manje unaluhlobo luni lwemvelo ke nakethu Branham na imvelo yakhe uma benginemvelo yababe wami khona ke bengiyokwenda into babe wami latenda kodwa manje ngoba sengitelwe kabusha kuncike ekutheni bekungubani babe wami uma utelwe nje ebandleni unababe welibandla futhi ungambitha ngababe uma ufuna umbitha nganoma yini loyifunako ngoba ungubabe wakho kodwa uma babe wakho kunguNkulunkulu futhi utalelwe emndenini waNkulunkulu ufuna leto tinto letiphathelene naNkulunkulu ulungile khona ke ungumntwana waNkulunkulu imvelo yakho imvelo yaNkulunkulu ngako uma labanye uyabeva labanye bathi libandla lethu likholwa kuthi insuku temimangaliso selwendlulile ungakukholwa kanjani kuthi insuku temimangaliso selwendlulile nangabe yona kanye imvelo yaNkulunkulu ikuwe na uma yena wonke angummangaliso na imvelo yakhe ingummangaliso imikhuba yakhe ingummangaliso bunguya bonke bungummangaliso ungaba kanjani nginoma yini lenye ngaphandle kwemangaliso na kutalwa kwakho kabusha kungummangaliso impilo yakho lensha ingummangaliso ngisho nemvelo yakho ingummangaliso ungabuka kanjani emuva futhi uthi leto tinto tifile loku kungiko niyabona na usidalwa lesisha indalo lensha impela futhi ngesikhathi lamantshele litalwa onke bekade inkukhu ngaphandle kwalinye bekalukhozi bekangumfolo omncane lweyincaba bekehluke ngako konke kodwa niyabona lwatalelwa kulolunye luhlangothi le lesithosa nelicanza kwakwehlukene kwenta inyoni lehlukile impela belubukeka lungakavami belutiphatha ngalokungakejwayeleki kuwo onke lamanye kodwa belutiphatha ngekwemvelo kuphela ngoba belungeke lwenda lokunye ngoba bekalukhozi imvelo yakhe yayilukhozi ngako nguloko konke lebekangaba ngiko kwakulukhozi kodwa kunalabanengi babo ngaphandle ekhathi kulamahlelo empeleni bathi ngozi kodwa ungabuki nje ngo kubabona bachwanza elutsakeni netinto telive niyabona lo ngumsebenti wabo hambani nibathole ngalolunye lusuku make khozi lomdzala uthi angakhona uthi uyacabanga ukuthi sikhukhukati besiyonke simgcine emhlabathini isikhathi lesidze na akunandzaba ukuthi sasikhukhuta kangakanani kahle kanjani sathi woda lapha sithandwa ngithole lokuthite khona lapha woda ifiso takhe tathi setintweni tasetulu uthi waya kuyohlangana naso akusekho mahlelo kuye ungeke wamsusa kuso uthi indoda letelwe ngokwaNkulunkulu ungeke waphinze uyibuyisele kuloko kungcola lokubonile kwesono sanhlobo ufile futhi utelwe kabusha usidalwa lesisha unemvelo yelukhozi utawumele angene etiphakaphakeni futhi andizele lapho utawumele afike etulu lapho la kukhona khona make wakhe umtali wakhe futhi nguleyo ndlela lo indoda lekholwako iyalinga oh wota ujoyine libandla lethu manje loko kuhlanya lolusuku manje uma lolo khozi loluncane mhlawumbe lume ngaphandle lapho futhi lweva lo make akhala futhi lwacalata lapho lwaseluthi ukuphi na lapha mhlawumbe wakhala indlo letside lefana naloku elukhozini loluncane Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi. Nalomake wathi, "Insuku uthe imangaliso selendlulile, kwekwekwekwek. Insuku uthe imangaliso selendlulile, ayikho indlo lenjalo. Lo kuhlanya, oh he, ngani? Wawungeke usalubamba. Sengiyaluva nje luthi, "Mama, ngiphakamela kanjani lapho na?" Bakutisa timpiko takho nje, Stando. Nguloko kuphela lodzingeka ukwende. Ulukhozi, hamba ngekukholwa nje. Kutoba kanjani mama na? Angathi, qhubeka uhambe nje. Nalo luta, kubhakuta kwalo kwekucala lokuncane. Lwahlala esigodweni safenisi, lwaphakama kangako empeleni. Wathi woda nje, ngitokubamba, nguloko kuphela. Imvelo lensha, sidalwa lesisha, indalo lensha, imvelo yababe wakho. Uthi ukholwa futhi uthandza lonke livi lalishilo, lonke livi lemuntu lingemanga. Liphambene nalelivi. Leli livi laNkulunkulu. Niyabona na, iBhayibheli liqinisile. Angikhathali ukuthi libandla lithini. iBhayibheli lisaloku liqinisile kuwe ngoba imvelo yakho seyiguquliwe. Manje uma una nababe bandla, utokholelwa kulowo babe bandla. Kodwa uma una babe enkulunkulu, uyokholelwa evini laNkulunkulu. Uma una babe ebandleni, utokukholwa lokho ngoba uwemvelo yakhe. Lowo ngubabe wakho. Kodwa uma babe wakho kunguNkulunkulu khona ke uyokholwa livi laNkulunkulu uma ulibandla uyokholwa livi lakhe uyokholwa livi lelibandla uyoba nguloko libandla lelikushoko kodwa uma utelwe kabusha khona ke uyokholwa lokushiwo nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungubabe wakho hayi live noma tivumo kholo telibandla kuyangikhumbuta Ngalelinye lilanga bona ebaleni bathi bebanelidata lelalilandzela letinye tinkuku nale lidata niyati lalingumfolo omncane longake jwayeleke kuletho tinkuku bekathi kuba mkhulu ngetulu niyati umlomo lomkhulu niyati kodwa lokho ngenxa yekuthi lona lalilikhulu ngetulu lalinalowo mlomo lapho ngenhloso letside uthi nguleyo ndlela ngiyacabanga ngaletinye tikhathi umkristu ubukeka angilonjalo kancanyana athole kuba ngilosangene kancane kodwa lokho kulapho ngenhloso letside niyabona na ngako lona lalibukeka vele lingakejwayeleki kuphela nje uma laligijima lapho netinkukhu uthi lingalukhuni netimvo dathi nemlonyana lomncane lomfisha futhi dona futhi ngesikhathi tindvo labatenda futhi atikakhiwa njengalelo dada ngalelinye lilanga lomake walihola nesicuku setinkukhu kanye nalo ngaphandle ngemuva lalihlala njalo lisemuva le niyati kuthi akube njalo lalingakhulumi ngisho njengabo lulwimi lwalo lwaluhlukile bebangevani nguleyo ndlela ngemkristu uma atelwe kabusha niyabona Yena uvela ecanzeni lelehlukile nguloko kuphela niyabona na mhlawumbe une ngikholwa ukuthi kunalamanengi awo ngaphandle lapha kulamabandla langemahlelo langemadada eliqiniso kodwa anemholi lo sikhukhukade kunjalo ngako abakutholi nje loko kuvakala kukuba luhlata angikakuconzi ngale yondlela kodwa ngitama kwenta liphuzu ngalelinye lilanga waliholela lengaphandle khashane ngemuva kwelihoko kwakukhona emanti lagijimako ehla ngemuva kwelihoko ya siyalo siphuma umfudlana uthi lalihamba hamba ngalapho litibuta kutsi konke kumayelana nani niyati lilandzela sikhukhukati ngalapho futhi ngani lalingakuluthandzi ngisho loluhlobo lwekudla lebebaludla lwalungabukeki kahle kulo letindvo letindzala lebebadenda kwakungabukeki kukuhle Ngako emva kwesikhashana kwendeka lubambe umoya loko bekunuka kahle nje ngabe kuvelaphi loko na oh loko kuphefumula lokuncane kwasezulwini bamba lo moya lomncane wendlo lethi ithe levuselelako inshumayelo lekhanga kokuwe leshaya ingene ngekhathi uvalivi ligcila njengesisimiso semkhumbi cobolwalo kukhathimula kwasezulwini lacabanga oh ngandlela thide kukhona lomunye lomoya lenginawo ukhaceka kahle emvelweni yami la uphefumula futhi kunzawana thide manje ungeke wangitshela kunzawana thide ngiyathi ukuthi kukhona into letside nzawana thide lengiwayo hayi kule sivumo kholo lesi ngiyabona na niyathi ukuthi ngichaza kutsini na la hosha emandi nemvelo yalo yayilidada ngako lidada nemandi kuhambisana nzawonye nje nguleyo ndlela likholwa nankulunkulu labahamba ngayo nzawonye ngalokuconzile linalokunye kuhosha lokukhulu ngawo kuba ngulokucine kakhulu emva kwesikhashana umoya wacala kuhusha njengokuvunguta kwemoya lonemandla niyathi ucala kuhusha umoya lopholile uvela ngqo emandini uya kulo alibange lisakhona kukumela endasa etinsabeni lahamba patsa 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 nje niyathi lihamba hong 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 lowo mlomo lomncane ubheke ethulu emoyeni niyathi lahosha emandi sikhukhukati lesidzala sathi wena hlanya buya lapha akukalungi lihlobo selivela lihosha emandi lalisendleleni yalo lebheke emantini kunemthombo logcwaliswe ngengadi lemunywe emthanjeni kwa-Emmanuel lapho toni ticwiliswe ngaphansi kwesikhukhula futhi tasusa lonke libala lesono sabo umkristu sibili akafuni lutho lokuthi omhlanganisa nelive abafuni ukuhlala ngalapha nekunganaki futhi batibuta kuthi bakuphi futhi namuhla bangemamethodist kuthi kusasa bayibaptist nemapresbyterian nemapentecostal nalokunjalo obunakethu loko kulusizi umkristu impela ufuna busha bakamoya busha bankulunkulu empilweni yakhe into lethite lemenda sidalwa lesisha masinyane angathola lo mgudu uyoshayela etikwemihlabathi lenelichwa noma ngabe yini lokunye ufinyelela kuwo uyoya khashane le ngoba ulidada kwasekuqaleni ya hayi sivumo kholo cha 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 uthi uma uthatha tingo delive ukhohlisiwe umhlatshelo wakho usengakemukelwa imvelo yakho isengakaguculwa manje niyaxonza ukuthi kuchaza ukuthini kutalwa kabusha na niyabona imvelo yakho iguculiwe uba sidalwa lesisha utomele ufe kuqala bese ke utalwa kabusha ngiyathi ukuthi sekusikhathi sami sekuthi ngivale kodwa nginikeni nje imizuzu lembalwa ngitokhijima kule mibhalo ngekuphuthuma kakhulu niyabona niyabona uma usathanda live futhi udisho ukuthi udelwe kabusha akunandzaba ukuthi wenteni ungahle kube ukhalile ungahle kube ubenemizwa yekwesaba igijima kuwe leto kulungile anginalutho okumelana naloko emakristu ayakhala futhi aba nemizwa yekwesaba igijima kuwo futhi wena uthi nakethu Branham ngikhulume ngetilimi nje loko kungahle kube kulungile futhi loko kungahle kube njalo kube kuhle kakhulu ngibuka wesifazane lomncane khona manje lota kimi esikhathini lesingesithe lesendlulile nemono noma liphupho labenalo futhi ngalithola leli humusho namanje kuthi akube lukhuni kuhamba ngitshele loyo mkamshumayeli lo liphentecostal ukuthi bekede emoya longcwele mhm kodwa bekangenawo kodwa ke uwemukelile niyabona yebo kwehlukile niyabona ya akusiko ukukhuluma ngetilwimi akusiko ukudansa emoyeni akukho kwaleto tindvo longakubeka etikwako kufa nekutalwa imvelo leguquliwe similo lesiguquliwe letindvo letinzala tifile tindvo letinsha tinsha live lifile nankulunkulu musha Nkulunkulu ukuphila kwakho nelive lifile kuwe manje niyakuthola na kulungile manje lalelani ngitodzingeka ngijube nje kancanyana lapha niyathi ngisuse tihlahla temanyeva endleleni besifazane nebesilisa labangeke balandzele live laNkulunkulu nekufundzisa kwakhe emva kokuba badisho ukuthi batelwe kabusha kunendvo leliphutsa Ngitokhuluma nebesifazane umzuzu nje. Uma wesifazane lo wathi kuthi live laNkuluNkulu lilahla tinwele letiphunguliwe nekugcoka tikhindi, kugcoka emabhuluko lamavuthela, kugcoka ngekungathi hloniphi futhi ungenako ukuhlonipha ngalokwenele kuyekela tinwele takho tikhule futhi ugqoke timpahla letibukeka njengemkristu ukhohlisiwe. Angikhathali kuthi wendlule ngaphansi kwani, ungahle kube ukhulume ngetilwimi njengekuthela emaphizi esikhumbeni senkomo lesomile, ungahle kube ube, ungahle kube udanse emoyeni waze washukumisa yonke indlu. Loko akaphathelani ngalutho nako, kukhombisa kuthi luthando lwelive lusese kuwe. Uma uNkulunkulu alahla loko, kwathi akunjalo. Wesifazane ufanele abe netinwele takhe letinze nemvelo lucobo iyanifundzisa ukuthi wesilisa ufanele abe netinwele letimfishane ngoba uNkulunkulu ungetulu kwendvodza nendvodza ngetulu kwesifazane futhi uma wesifazane ahula tinwele takhe uhlazisa inhloko yakhe lokungumyeni wakhe uma indvodza iyekela tinwele tayo tikhule ngakho ke ihlazisa inhloko yayo lokunguKristu niyabona na akuthi besifazane benu batihlobise ngetembatho letizitsile ahlandeke afane nathathe niyabona na futhi ngaphandle kokuhlonipha lokwejwayelekile kwenda loko sithi ludumo kuNkulunkulu haleluya ngikhulume ngetilwimi haleluya ludumo kuNkulunkulu loko kukhombisa ukuthi umoya lwesikhathi lapho awukalungi uyomukela livi lingaso sonke sikhathi uma uyimvelo yelivi Nelivi liyinyama, nelivi lalinguNkulunkulu, nelivi linguNkulunkulu, nalamavi lakuwe akwenda ube indvodzana noma indvodzakati yaNkulunkulu, intalo yakhe, ukholwa livi lakhe. Angikholelwa kulelo gama lelidzala lenkosi Jesu, kuthi ngibhaphathiswe kuHalleluya. Angikhathali ukuthi utama kangakanani kukuchaza, ngikholwa umelusi wami, chubeka, lowo mbabe wakho. Kodwa uma uNkulunkulu angibabe wakho, uyohamba emgceni nelivi laNkulunkulu. Mshumayele. Labanengi bayota kimi ngalo losuku futhi bathi Nkosi angikhiphanga yini bodeveli egameni lakho na bashumayele angendanga yini imisebenti leminingi yemandla na bavangeli ensimini sukani kimi nine bendi balokubi bantwana labangemavezandlebe kunjalo uma utele ngokaNkulunkulu uhlandwe emandini elivi wehlukanisiwe etintweni elive futhi ukholwa uNkulunkulu ufile ukucabangeni kwakho lucobo ufile emibonweni yakho lucobo ufile kunoma yini lenye lengaphandle kwelivi laNkulunkulu futhi liphila kuwe lisebenda emuva kuwe lifakazela ukuthi livi laNkulunkulu wena uthi ngifile ewe ngifile eveni nakathi uBranham kepha uphika livi laNkulunkulu Jesu wathi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako manje sehlela ekutheni kutalwa kabusha kuchaza kutsini niyabona na namanje usenelulaka namanje usenebulihlata unenkani umuntu utsite usho lokutsite ngawo sewumelothu sewulungele kulwa uthi ube utelwe ngamoya waNkulunkulu na cha umoya waNkulunkulu awenti kanjalo Cha umoya waNkulunkulu uthobekile uthobile umnene uyabekethela lowo uNkulunkulu lonelutsandvo lonemusa locolelako lowo ngumoya waNkulunkulu oh yebo kodwa bayobambelela kulelo hlelo futhi bakhulume ngetilimi baprofete bende lonke luhlobo lomisebenti Jesu wathi bayokwenda banesimo sekumesaba uNkulunkulu babambelela ehlelweni ngoba lowo ngubabe wabo batalelwa kulowo babe welihlelo kodwa uma utelwe ngekwaNkulunkulu lona ngubabe wakho ulivi livi akunandzaba ukuthi angakanani emadlingozi lonawo Usasolo ungumntana waSathane uze ube ngilofile eveni futhi uphile kuKristu.
Listen quickly now. A soul good or bad.
Lalelani ngekushesha manje. Umphefumulo lomuhle noma lomubi kufa akuguculi. Bengine ncumbi yemphalo ubhalwe phansi lapha kuloku lebengifuna kuPaula kuko kuthi uyini umphefumulo? Uyini umphefumulo na? Nguwe. Ungumphefumulo lengcenye lengekhathi kuwe futhi uma ufa noma ngabe ume kanjani lo mphefumulo longekhathi nguleyo ndlela lohamba ngayo uhamba uya esiphethweni sawo bewungeke wawudonsa akunandzaba ukuthi bewungawentela kangakanani lo mphefumulo umele uguculwe lapha utalwe kabusha. Wena uthi kutsiwani ke ngamoya longcwele mnakethu uBranham na? Umoya longcwele ukubhabhatisela emtimbeni kwendela inkonzo kodwa ukholwa kuko kuphila lokuphakathi. Loyo lova emavi ami futhi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathi. Niyabona na? Ngakho ke ubhabhatiswa ngumoya longcwele emtimbeni ekubonakalisweni kwetiphiwo nalokunye kodwa ukholelwa ekuphileni lokuphakathi loyo lokholwako unekuphila lokuphakathi uthi ngesikhathi ukholwa kungesikhathi ufile uthi badalwa bahlumeleliswa zidalwa lesisha kulungile umphefumulo manje khumbulani muhle noma mubi kufa kunamsebenzi ngako Kufa kuthatha kuyise esiphethweni sawo. Niyakuva na? Uthi uma usasolo unelive neluthando lwelive kuwo, uyofa nawe ngoba live lifanele life. Nkulunkulu ulilahlile live, leyo incubo yelive. Nkulunkulu ulilahlile futhi litofanele life. Uthi uma lelo live likuwe, utofa nalelo live. He, angiboni ukuthi bekungake kucace bha kanjani. Niyabona na? Uthi uma ukahle utelwe ngakaNkuluNkulu umele uye kuNkuluNkulu uma kukwelive kuyosala kutobhubha nelive uma kukuNkuluNkulu kuyohlala naNkuluNkulu ufundzile noma ungakafundzi ufundzile noma ungakwati kufundza nekubhala uma live lisese lapho lifanele life futhi uma live lisekhathi emphefumulweni wakho nekufisa kwakho Kukwe tindvo te live, uyo bhubha kanye ne live. Loko kucacile, akunjalo na, bekufanele.
You're part of the dead world. And as the world is
Uyingxenye yelive lelifile. Futhi njengoba live lifile, ufe kanye ne live. Kodwa uma utelwe kabusha, uphila kanye na Kristu netifiso takho, tisetindveni tangetulu, futhi hayi etindveni te live. Kodwa uma utelwe kabusha ngamoya kaNkuluNkulu uba ingxenye yaNkuluNkulu futhi uphakadze kanye naye ngakho ke kufa kungeke kwakutsinza uma sewutelwe kabusha uphakadze ugucukile usuka esidalweni sesikhathi waya esidalweni saphakadze ugucukile usuka ekufeni waya ekuphileni Ngikhuluma ngeliphakathi uvela ekufeni kwaphakathi uya ekuphileni kwaphakathi uma uwelive ufa lapha kanye nalo uma uthanda libhayibheli lathi kuJohane uma nithanda live noma tindvo te live kungenxa yekuthi luthando laNkuluNkulu alukho ngisho kini ungeke wathanda live na Jesu wathi ungeke wathanda uNkuluNkulu namamona mamona live Ungeke wathanda live naNkuluNkulu ngesikhathi lesifanayo uthi lowo lothi uyangithanda uthi angagcini imiyalo yami lokho kuthi liBhayibheli ungumcambi manga neliqiniso alikho ngisho kuye nako lapho khona oh thabanekeli laBranham nani nonke nine bantu labahle ase sitihlole lona ngumnyaka lomusha Ase sicale ase sente lokuthide sisuse tindlo delive kithi uma tisekhona ekhathi lapho asitilahle yebo mnumzane kulungile bantu banamuhla ngidomela ngiphuthume bantu banamuhla bathatha tonke tinhlobo temimoya bayenyuka futhi bathathe umoya welibandla Bathe bathathe ngisho imimoya letibida yona luqobo ngekuthi imimoya yaNkuluNkulu letelwe kabusha futhi baphike livi laNkuluNkulu kanti liliqiniso ungake ucabange nje umoya waNkuluNkulu uphika livi lakhe luqobo na kini nebantu labangemakatholika iRoma leyikatholika ngiqondze lokho beningasho empeleni ukuthi nitelwe ngamoya waNkuluNkulu futhi nithathe leyo mibhedesho lephambene neliBhayibheli futhi niphike livi laNkuluNkulu futhi nisho ukuthi ni umoya waNkuluNkulu ukini na umoya lo wabhala leliBhayibheli bewuyoliphika na loyo bekuyoba ngimi ngikhuluma ngento letsite futhi ngimile futhi ngicamba emanga ngimelana nalo uNkulunkulu asho lokuthide bese uyajika futhi akhulume emanga ngako na libe kanje iBhayibheli lathi akunakwenteka ukuthi uNkulunkulu akhulume emanga ngoba unguwona mthombo impela walolonke liciniso wena Methodist Baptist leni baptiswe etichwini keyise indvodzana moya longcwele futhi nathi umehluko manje na uneliBhayibheli lakho Wena lothatha kujoyina libandla ngekuqhawula sandla na wena lothatha incwadi yakho isuka kulelinye iya kulelinye uthi udisho ukuthi udelwe kabusha ngamoya waNkulunkulu na ungakwenda kanjani bese ubuka ebusweni belivi laNkulunkulu uthi udibide wena lucobo ngemkristu lodelwe kabusha na ube ufile ebandleni ufile etivumeni kholo ufile eveni ufile kuyo yonke into ngaphandle kwaNkulunkulu naNkulunkulu kulivi nako lapho khona ake sibone bathatha lonke luhlobo lwemoya oh banemimoya yelibandla banalo lonke luhlobo lwemimoya manje lalelisisane baprofeti livi laNkulunkulu lita kubaprofeti libhayibheli lasho njalo manje sengivala Ngine kuPaul lokumbadlwana lapha noma lokunjalo lengifuna ukukwendlulisa ndawubese ke ngiyajuba Livi lenkosi lita kuba prophet yini leta kuba prophet na Livi lelibandla leta kumprophet na Livi lesivumo kholo leta kumprophet na Livi lenkosi kwakuyini na umprophet wembula livi laNkulunkulu niyabona na Labo ba prophet sibili. Manje sine ba prophet bemanga. Sitofika kubo emzuzwini nje. Kodwa umprophet weliciniso, livi leliciniso leta kumprophet weliciniso. Kwakungeke kube lutho lolunye. Manje sivumo kholo asidanga kumprophet. Lihlelo alidanga kumprophet. Cha, kodwa livi lenkosi leta kumprophet. Futhi walembula kubantu umprofeti weliciniso bekanelivi leliciniso umhlola kanjani umprofeti weliciniso na uma anelivi leliciniso manje ke uma kungesilo livi leliqinisile ufanele kube lemanga uma lisho lokuthithe lokwehlukile kulelivi nalelivi leli lilivi laNkulunkulu akuthi lonke livi lemprofeti libe ngemanga nelivi laNkulunkulu libe liciniso uthi uma lelo livi livela kumprofeti lilivi laNkulunkulu ngakho ke ungumprofeti weliciniso ngoba livi lita kuba profeti ba profeti beliciniso bese solo sinebemanga ba profeti beliciniso livi leliciniso ba profeti bemanga livi lemanga divumo kholo tethu emahlelo ethu joina loku shano loku kolwa loku yenda loku Kodwa livi leliciniso lita kumprofeti weliciniso futhi ukutshela livi leliciniso landzela lelo livi leliciniso futhi uthola lwati leliciniso lwelivi ngoba livi lentiwe inyama kuwe futhi uba indvotsana yaNkuluNkulu nelivi laNkuluNkulu litungeleta liphuma kuNkuluNkulu lingene kuwe ngoba uyimvelo yakhe umoya wakhe ukuwe futhi uyokwenda imisebenzi yaNkuluNkulu haleluya iBhayibheli lasho njalo oh he baprofeti bemanga baletha emavi emanga bendani na banemizwa emanga baprofeti bemanga bagcina lokwenele kwelivi kube ngemanga bebavamise ukuthi bangakwendi kodwa iBhayibheli lathi nifuna kubhala phansi umbhalo kuloko Timotheo wesibili sahluko sesithathu niyabona Baprofeti bemanga unalelenele livi leliciniso kuthi alende emanga ngoba iBhayibheli lasho ukuthi banesimo sekumesaba uNkulunkulu kuze ube nesimo sekumesaba uNkulunkulu bafanele babe nalokunye kwako njengeliciniso simo sekumesaba uNkulunkulu kepha baphika emandla akhe emandla ani na kunikonzisa nibe ngilohlukile Ukhonde uNkulunkulu hayi ukuthi uye emidansweni netindlo telive libhayibheli liyakulahla ukuthi ungathi uhuli tinwe letakho njengoba abaprofeti bemanga basho lokho akwendi mehluko lomunye utsite kungasiko kathene ngikholwa ukuthi ngike ngakucaphuna lapha phambilini angathi wathi kungani even ungehlukani nalabesifazane nebesilisa kimi wathi ngani Lapho abantu bakukholwa ukuthi ungumprofeti ngathi angisuye kodwa abantu bakukholwa ukuthi unguye awubafundisi ngani ukuthi yemukela kanjani imibono ukuthi yendiwa kanjani imisebenzi yaNkuluNkulu kanjalo na ngathi ngiyabafundisa kanjani tibalo letinabongwaqa uma bangabathi nabo ABC babona Niyabona na, niyabona na. Ungamkhipha kanjani umntwana enkuliseni futhi uyinike imfundo yasekolishi namuhla. Uyifundise luphawu lwesquare root na. Ungakwenda kanjani uma ingathi kuthi uchaza kuthini ABC na? Niyathi kuthi ABC uchaza kuthini na? Sonke sikhathi kholwa Kristu. Kunjalo, ningakholwa libandla, ningakholwa sivumo kholo, ningakholwa timfundiso tabo. Kholwa Kristu. Ani na, kumathi yena. Kumathi yena kubuphila. Ngabe kunjalo na? Hayi kwathi sivumo kholo sakhe. Hayi akana tivumo kholo. Hayi ngisho kwathi livi lakhe. Hayi kwathi livi lakhe. Umele wathi yena. Kwathi yena njengomsindisi wakho ekutalweni lokusha. Njengoba Jesu asho kuNikodemu, uma ungeke ukholwe indoda yasemhlabeni lengikutshela tona, ungathi kholwa kanjani indoda yasezulwini na? Utothi kholwa kanjani indoda kamoya letingena emoyeni? Futhi wathi futhi ubona imibono netindlo letinjalo. Kuhlela sikholwa ngekweluhlelo kanjalo. Babe bangakholwa ngisho indoda yasemhlabeni na? Abakholwa ngisho nekugcoka timphahla kahle, abakholwa ngisho kuyekela kubhema kwabo. Futhi bayekele kuqhamba emanga kubeka lulaka eceleni nato tonke letindoleti bende tonke letindoleti noma bayekele kukhanuka ungabafundzisa kanjani bantfu kungena emoyeni uma banato tonke leto tindvo tisolo tilenga kubona yebo ohe ba profeti bemanga banemavi emanga divumo kholo emahlelo Emadlingozi, oh busisa nkulunkulu, indo kuphela lomele uyende. Ufuna kwembatha sembatho sa Eliana, luthumo kunkulunkulu. Indo kuphela lomele uyende kuthi ube msulwa engqondweni yakho. Ungacabanga ngalutho, futhi uthi oh ngigcwalise, 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 devela impela uto kwenda. Futhi manje ke uthembela ethi kwaloko na. Ukuchima kimi wonke mina kethu Branham ngiyuvile uthumo kuNkulunkulu haleluya ugcume uye ethulo naphansi kanjalo oh nginawo kuthi uphila njengoba uphila ngetithelo tabo ntawubathi niyabona na Nabona na hayi imizwa oh mnakethu ufuna kwemukela moya longcwele ngihlela ealtar nje futhi uthi luthumo 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 uthe ukhulume ngetilwimi aha ubuyele ngephandle futhi uphile nanoma nguluphi luhlobo lokuphila uqambe emanga webe na uma bakutshela ngekuthi ubhabhatiswe egameni la Jesu Kristu lobo buhlanya libandla lami lifundzisa lokwehlukile futhi usho ukuthi utelwe kabusha Wahlandwa ngemanti elivi na ukhona lokuluphutha ndzawana tsite niyabona na uyokholwa lonke livi ngendlela nje lelibhalwe ngayo lapha asidzingi futhi asibuthi libhayibheli lathi awutihumusheli ngekwakho uNkulunkulu walihumusha futhi ngulendlela lelingayo livi livi lakhe lapha libhayibheli alisho yini kuwesibili ngikholwa ukuthi nguPetro wesibili lapho libhayibheli alinalo humusho langasense impela cha Hayi ngasense libhalwe ngendlela nje lelisho ngayo impela kanjalo nje wena likholwe nje ngendlela nje lelibhalwe ngayo lapha litholetha imiphumela lefanako
Now false teachers will bring false
manje bafundzisi bemanga bayoletha kutalwa kwemanga Ba profeti beliqiniso bayoletha livi kutalwa ngekwelivi Kristu ba profeti bemanga bayoletha kutalwa kwemanga kutalwa kwemabandla kutalwa kwetivumo kholo kutalwa kwemahlelo futhi naku lapho khona mnakethu lo iPentecostal emanga seng noma imizwa futhi utshele umuntu ukuthi unamoya longcwele ngoba ukhuluma ngetilimi ngibabonile bodeveli bakhuluma ngetilimi Emapenseli abekwe phansi futhi abhale ngetilimi letingatiwa loko akuchazi lutho niyabona kuthi ofanele kube kuphila niyobathi ngetithelo tabo nakethu Branham uyakholela ekukhulumeni ngetilwimi na yebo mnumzana uyakholela ekumemetheni na yebo mnumzana kuba ngumkristu ngiyakukholwa loko ngiyalikholwa livi laNkulunkulu kodwa uma kuphila kungekho lapho kukusekela Kumela lapho njengesichichichwi luthumo kuNkulunkulu haleluya bese ungitshela ukuthi lokho ngumkristu na kristu bekathobekile athobile futhi amnene Hamba uye edolobheni futhi he utomele ubhulashwe emahlombe niyati uthi yonke into ifanele ibe kahle nje ungabi nakushwaphana esudwini yakho futhi umele ube nalokungcono kwendlula konke noma ungeke uthe sanhlobo imali lecinisekisiwe letside ungeke waba nemhlangano onke emahlelo afanele akubhambathe emhlana akukho namunye wabo lo ampambatha emhlane ngoba bekalivi unjalo emanga agcina liqiniso lelenele kwenda simo sekumesaba uNkulunkulu futhi lalelani manje ngisho lokuthite lapha ngifuna nilalele lolo hlobo lwemicabango lengemanga niyathi ukuthi umcabango lengemanga uyini uholela tigitsi tebantu ekutalweni lokungemanga bafundisi bemanga baholela abantu ukuthi bakholelwe emizweni ngoba nidlukute yonke inzawo ninako oh ngoba nibe nemuzwa longakejwayeleki lohambe kini nibonile ukukhanya embikweni futhi naphumputheka futhi nadzayitela leyo yijacket ya Elia leniyigcokile kunjalo nikutholile oh niyathi ukuthi niyini na Ninvotsana lebonakalisiwe yaNkuluNkulu. Nitithola phi na? Ninqotshiwe. Kunjalo ludumo uNkuluNkulu ngahamba ngalobunye busuku futhi ngaba neliphupho. Oh yebo. Ngiyabona na. Oh ngibone lokhu lokho. Ya. Wena awukholelwa emaphusheni na? Yebo mnumzane impela ngiyakholelwa. Kodwa uma lelo phupho lingasekeli livi laNkuluNkulu, khonake liliphutha. Leli liqiniso lapha. Hlala kuleli yebo mnumzane holela sigitsi ekutaleni kwemanga cabanga nje ngine sichetshana seliphepha lebe ngitoliphatha lapho loyo babe wesigungu salolonke libandla lesigreki lemthetho nemabandla emthetho sekakhulume na papa John wemashumi lamabili nakubili futhi wathi singahle singakuboni esithukulwaneni sethu kodwa abuzalwane lobukhulu ekuhlanganeni kwalababili iprotestani nekatholika kuhlangana ndzawonye ngacabanga ludumo kuNkulunkulu lomunye wakusika wakukhipha ephepheni wangibhalela kanjalo ngikholwa ukuthi kwakungumnakethu nomeni noma lomunye umuntu wathi mnakethu Branham sesihambe kakhulu sikhathi kunalelesi kucabangako buka namuhla indvuna yelitiko letempi na oh emahovisi lehlukene lamanengi kakhulu nemengameli nalesive lesi konke kulawulwa iKatolika lalelani wena uthi yebo ke bangemaKristu kuba ngumKristu kufana naKristu ube nemoya wakhe ngabe kunjalo na naku lokunebuluhlata indlo letside lenebuluhlata kodwa ngifuna ukukusho uma ubite ingulube ngemvu bekungayenda imvu na ngani uma uthite ngulube ngikhathelwe nguwe lokusolo uyingulube ngifuna liwundlu ngako ngitokukhipha lapha futhi ngitokugalabha wonke futhi ngitocupha ematinyo akho futhi ngitokama tinwele takho ngitehlise futhi ngitokwenda liwundlu lelincane ngitobophela iribhoni lepink entanyeni yakho futhi utoba ngundlu lomncane esikhundleni sangulube uda ngalapha futhi uthi wundlu 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 ito solo ihamba mkhulule ehokweni lengulube iyodla onke emashica lengawathola kunjalo futhi akusiko kumfafata akusiko kumfaka emandini kufa nekutalwa yebo mnumzane bathi angeke ngikondle ngalutho ngaphandle kwemagcembe ialfafa ngitokondla ngekudla kwetimvu usolo umondla ngemagcembe ialfafa usolo ayingulube nguloko kuphela ngabe kunjalo na impela kunjalo ngani impela uyingulube ngoba imvelo yakhe iyingulube futhi uma uthanda live netindlo telive usaloku uyingulube kunjalo kubita emandla aNkulunkulu kuguqula umphefumulo wakho ufe uyingulube beka imikhuba yakho yebungulube ealtari dibeke wena luqobo lapho futhi uvumele umhlatshelo uNkulunkulu ube noma umlilo wekwehlulela wehle futhi ukushise njengengulube futhi ukutale kabusha njengeliwundlu khonake angeke usadla emashica ungeke ukhone tigayi kudla takho ngeke tikugaye awukalungi awuyuze ngempela angeke kwamenda ingulube kuthi noma kumende liwundlu kuthi athi uliwundlu Ngako umuntu lobitwa ngemKristu ngaletinye tivumokholo noma imizwa letsite wena uthi luthumo kuNkulunkulu nakwethu Branham ngadansa emoyeni bonke busungu lowo busuku ngakhuluma ngetilwimi oh hey mina kwethu Branham ngikhuluma nemaPentecostal manje ngangadansa emoyeni oh ngaba nemizwa yonke into lekanjalo kodwa ngiyakutshela khona manje ungahamba ukhuluma kimi ngaloko lapho ukuthi kunendlo leli gama la Jesu Qhubeka ngulube usese ingulube kwaphela nje Timvutami iyaliva livi lami ngitsi kodwa mnakethu buka ngitholele indzawo leyodwa lapho bake babhaphathiswa egameni leyise indvodzana umoya longcwele eBhayibhelini angikhathali ukuthi lokho kwentani haleluya angifuni lutho kwaleyondlo lenzala yaJesu yedwa ngubani lokhulume ngalendzo yaJesu yedwa na ngikhuluma ngeBhayibheli Jesu yedwa uliqembu letivumokholo neliqembu lemahlelo lomunye angeke abite lomunye ngalenye indlo letsite ngoba bobabili bakuko kodwa ngikhuluma ngewe ukuchophelela wangempela emaKristu ngemapercenti lalikhulu latelwe kabusha ngamoya waNkulunkulu nematolo elizulu empilweni yabo nguloko lengikhuluma ngako uma uyimethodist futhi unaloko Amen. Into kuphela lomele uyende ukukhonjwa evini. Utawukulandzela njengelidada liya emantini. Niyabona na impela nje kunjalo. Bantu namuhla bafuna indlela letithubelako. Abafuni ba bacabanga ukuthi ukuthola ngemzuzu nje ludumo kuNkulunkulu kuyini na? Yini lena labayendako na? Usihlwa base bangephandle ngale njengalabanye balaba fo labanabo njengebantu labathide lengingabitha emagama abo kodwa angifuni kukwenda ngoba lokhu kusethayiphini kodwa basemaklabhini asebusuku kusihlwa nelugitali balushaya futhi kusatha ekuseni beme ebandleni ndzawana thide bashaya lolo gitali lolufanako emanyala LeBhayibheli lathi kuIsaya sahluko semashumi lamabili nesiphohlongo onke ematafula agcwele emahlanda njengenja iya emahlandeni ayo nengulube ekuthi gicitheni kwayo elutsakeni benda njalo ke nabo ngani na basethinja netingulube nguloko lokubenda ababiyele ekuthi gicitheni elutsakeni nasemahlandeni usese abakatalwa kabusha uma batelwe kabusha bathi dalwa letinsha niyathi kutsini Uneli wabayile litsala alendi utama kangakanani kwenda ungamupenda njengembala wemncumo njengelituba abe mpunga njengelituba abe mhlophe umpende yonke indzawo useseli wabayi ngekhathi niyabona na usanuka inyoni lenzala ledla inyama yesilwane lesifile nje lefanako lingce idla tindlo letifile talomhlaba kunjalo Kodwa niyathi kutsini lituba alidzingeki ngisho ukuthi ligeze oh haleluya umtimba welituba ngoba lilituba linemafutha laphuma ngetinsibatalo lokho kuligcina lihlandekile ngaso sonke sikhathi ngoba avela ngekhathi aphumele ngaphandle oh ngani na inyoni ledla inyama yesilwane lesifile ithi newami ngifaka emanti langcwele lamancanyana nakethu akulungisisile cha akukwenti ngoba kuvela ngekhathi kuphumele ngephandle hayi kuvele ngephandle kungene ngekhathi kutalwa akabusiswe uNkulunkulu ngiya ebandleni ngalokufanako njengoba wenda haleluya libandla lami lihle njengelakho haleluya njesi ulungile wena nyoni ledla inyama yesilwane lesifile niyabona lokho kulungile niyabona na Kodwa lituba linamafutha lavela ngekhathi kukhona lidlala lelithide etubeni lelingekho kulenye inyoni kanjalo lituba noma lituba lekufuywa futhi litigcoba ngemafutha lavela ngephandle litigcina lihlandekile ngaso sonke isikhathi alidzingeki ukuthi litigcine lihlandekile kunendo letside ngekhathi kwalo leligcina lihlandekile oh thatha away Haleluya invo letsite lengekhathi kulo leligcina lihlandekile uthi ngiyathi ngijoyine libandla evikini leliphelile mina impela ngithanda ukuthatha leso sinatho nawe kodwa leso sigaza usinuka kamnanzi oh thathe ngiyathi ukuthi ngiluhlobo loludzala ngimele ngiyekele tinwele tami tikhule manje akukubi na Niyatati leto tingubo letinganyana letinhle lebengivamise ukuthi gqoka futhi wonke umuntu athi ngifanele ngiyikhumule manje niyati ngijoyine libandla evikini leliphelile wena lo tsabukisako lo lusizi onge emandi langcwele abengeke akuhlande kodwa mnakethu uma unendlo lengekhathi kuwe iyakugeza nje ngaso sonke isikhathi kusuke wena uyema uthule nje bese iyageza awuthi ngeke kuthi uze uyitshele imvu ufanele ukhicite nguleyo indzaba ngebantu bePentecostal namuhla nguleyo indzaba ngawo wonke emaKristu emhlaba wonke kwetama kukhicita indlo letside imvu ayicelwa kuthi ikhicite boya bemvu iveta boya bemvu uthela titselo tamoya awuthi ludumo kuNkulunkulu ngimele ngibe mnyama ebusweni ngimele ngende lokhu futhi ngimele ngibe nemizwa ngimele ngidance emoyeni futhi nginawo cha 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 dalwa kabusha nje futhi kahle kahle kuyatendekela awuthi ngeke ukuthi uthi ngingadadisha busuku bonke ngingakwenda lokhu ngingakwenda lokho ngingajoyina lokhu futhi ngingasenda lesi sivumo kholo ngingalenda lisakramente lebukatholika na cha ke fani nje nguloko kuphela niyabona na dalwa kabusha uthi kuvela ngekhathi kunakekele lingephandle niyabona na bafata ngemanti lamancane uthi ubageze njengokuguqula ingulube ibe liwundlu ungeke wakwenda kodwa uma ngekhathi liliwundlu khona-ke angeke lisaba ingulube futhi niyabona na loko kuphawula lokunebuluhlada kodwa angikafunzi ngidzingeka ngikwende nje yati kukuthi bengicabanga ngifunza ekuphileni kwajohane umbhabhatisi ngalolo nye lusuku loko lakusho loko lababita ngako ninesitukulwane setinyoka ngani na wakhuliswa ehlane niyabona bekati kuthi tathi yini shaya lunyawo phansi futhi tiyabaleka tiyobhaca ninesitukulwane setinyoka futhi lizembe libekiwe emphanzeni yesihlahla sihlahla tinyoka emazembe beyakhuluma ngaloko lebekakwadi nguleyo ndlela lofunza ngayo uNkulunkulu ngaloko lokwatiko ubona ingulube neliwundlu akukho lutho nhlobo ungeke wente ungahle ugeze leyo ngulube lencane lenzala futhi wente yonke into lofuna kuyenda isasolo ingulube idzingeka ukuthi italwe kabusha ngaphambi kokuthi ibe liwundlu indlela letijubelako kusihlwa bangaphandle lapha namuhla bayachubeka oh he futhi kusasa bafuna kushumayela bantu bePentecostal babavumela bende loko futhi ya bafuna indlela lejubelako kuya ezulwini haleluya konke lengidzingeka ngikwende kwehlela lapha futhi nje ngingacabangi lutho nhlobo futhi ngithi haleluya haleluya ngimbethe sembatho saEliya ngiyaphuma kusasa kuyokhipha bodeveli haleluya haleluya ngiwutholile akadunyiswe uNkulunkulu nako ngihamba bafuna indlela lejubelako kuya ezulwini bathatha kakhulu kangako kwelive labangakhona kukuthatha ungeke wathatha lutho kwako akukho indlela tekujubela uta ngendlela yaseCalvary uta ngendlela yealtari yelithusi uta ngendlela yenyoka yelithusi uyafa kahle hle oh uNkulunkulu kungani ngingakusho kahle na niyafa nifa mbamba bungini qobo lwenu nifa etinvente elive bese nitalwa kabusha amen
no world the things of the world is dead there's no shortcuts
akukho live tindwa telive ifile akukho tindlela tekujubela niyabona na bafuna kulunga ngekushesha abafuni kukhula siyakhula enkosini kubita kukhula nelwati bantu bayatshelwa lengaphandle e-West Coast manje oh sinempapatiso longafi sinepapatisa ngemandi ubuyela emva ngco ebunsizweni khona lapho intombi lensha yebo mnumzane uchubeka nekuthola banesembatho saEliya banemadodzana uNkulunkulu labonakalisiwe yebo mnumzane mnakethu uNkulunkulu uthola emadodzana labonakalisiwe khona manje abonakalisa uwatshela konke ngalokhu kusihlwa usone kusasa ningemadodzana uNkulunkulu labonakalisiwe ngumbhetho nikuthola phi lokho evini na bantwana abadalwa bangemadodza badalwa babantwana bese bakhula babe ngemadodza lalelani ngalapha nje ake ngicaphune emuva umzuzu nje uthi nginifunzele lokuthite kubase feso livesi lelishumi nakunye nelelishumi nakubili cishe leli shumi nesihlanu ngikholwa ukuthi ngilo nzawana tsite ekhathi lapha asicale evesini leli shumi nakubili kuze labangcwele bapheleliswe kusebenta kwenkonzo kwakhiwe umtimba waKristu size sifinyelele sonke ebunyeni bekukholwa nasekwatini indodzana yankulunkulu ekhathi lokuphelelisiwe budodzana nasesilinganisweni semumo wakhe nekugcwala kwaKristu kuze thine kusukela manje singabe sisaba abantwana siyiswe lena nalena futhi sipheshulwa nguwo wonke umoya wemfundziso lalelani futhi mfundziso yini na ngenkohliso inkohliso yebantu ngebucili lobunemacebo alokudukisako lapho babeka abalinza kudukisa wena kodwa sikhuluma liqiniso ngeluthando futhi manini ini na sikhuluma liqiniso uliqiniso ngeluthando lalelani ngabe nilalele na kanini amen ini na sikhulele kuye ini kusasa na cha sikhulele kuye sikhule sikhulele kuye lo inhloko ngisho Kristu sikhulele kuye oh kune ngikhumbula inshumayelo yokucala lengayishumayela ngasukuma lapho futhi ngacabanga ukuthi ngangende kahle kakhulu futhi bonke balabo dzadze labadzala bahlethi bathungeletile futhi bakhala kancanyana niyati futhi bathi oh umfana lomangalisa kanje pho lomelusi lomdzala dokotela Davis beka ngummeli lomdzala ngehla futhi wathi ngifuna ukubona endasendlini ngathi kulungile ngangena ngelusuku lolulandelako niyati athi ukuthele achuma ngathi ngende kanjani dokotela Davis na wathi kubola kulengake ngakuva ngathi ini na wathi lokubi kwendlula konke kulengake ngakuva oh ngathi mina ke uDavis wonke umuntu bekakhala wathi yebo bayakhala emingcwabeni bayakhala ekutaleni nanoma yini lenye wathi kuyini bili awukaze ucaphune naleli lodwa lelincanyana livi laNkulunkulu ukhulume ngalomnye make lo sahamba kadzeni noma into le njengalena futhi wakhalisa wonke umuntu ngathi awukadalwa kabusha etikwetinto nemizwa yalomhlaba udalwa ngelivi wathi Billy oh wancamula umoya waphuma kimi ngiyathokoza ukuthi wakwenda yabona na nabona na hayi kugcumagcuma wese wenyuka umbongoloza lo akusiko livi lelenda kuphila lelivi liphilisiwe kungesilo lwati livi wathi ngiyakhumbula lutsaba lokuqala lengalwenda Billy wathi ngishaya kuloliwe futhi wathi ngathi buka lona wesifazane tatani oh wathi buka ukuthi ubukeka kanjani nemiyeni wakhe amphatha kabi futhi wathi ngakhala kancane futhi ngathatha liduku lami futhi ngenda njengabo bonke bameli wathi ngacabanga ukuthi ngithondlula emizweni lefanako wathi judge mhlonishwa kungani wamnika idivorce buka lapha ya uthi umyeni wakhe umshaya ngemuva wonke umhlana akakubonanga ngisho nekukubona ngaphansi kwetimpahla takhe tangaphansi bamshaya wonke umhlana futhi wathi kungani ungamniki leli judge leli dzala lahlala lapho nje labuka
old attorney sitting across on the other side had grown up
ngalo uqondzile lo mmeli lomdzala lohlethi ngale kulolunye luhlangothi besakhulile wathi judge mhlonishwa kukakhulu kangakanani uyo kwalombhetho inkantolo yakho ito ummela na lokunengi nje kuqhubeka ngule ndlela abantu labanengi labenda ngayo kuqhubeka lokunengi kakhulu ngaphandle kwelivi lelenele ngemuva kwako kukusekela khula oh udanse emoyeni itolo ebusuku mnakethu Branham ulungile cha lokho akumendi alunge kimi cha mnumzane ufanele akhule ahlolwe avivinywe akhulele kuye anongwe Bengifunda emilandweni kungasiko kathene ngabe ngithatha isikhathi lesinengi na bengifunda emilandweni welibandla ngikhola ukuthi dzadze Arnold emuva lapho wangi amenela ngalolunye lusuku entweni ledzite mayelana nemilando welibandla lebekakade awufunda ngibonile lapho ngalobunye busuku kwakunemfana emtini wemamonke etinsukwini tamathini longcwele kuthi wathi Inkosi yangenda umprofeti lomdzala lovela eTestamentini lelidzala niyabona na ngingilomunye wabaprofeti labadzala Yeboke ngiyeke ngilibithe ligama lalombishopi lapho walesikolo lesi lesincane liqembu lelincane nje njengaleli lapha ngingeke ngilibithe ligama lakhe manje kodwa bekaceceshwe ngaphansi kwamathini akuvakalanga kahle nje ngako bonke labazalwane bavele bamiyekela yedwa nje ngalokuconzile waprofetha wathi kusihlwa nkulunkulu utokwehla futhi utonginika ingubo lemhlophe kuthi ngihlale emkhathini wenu futhi niyokwazi ukuthi ngingilomunye wabaprofethi belitestamenti lelidzala ngako kulobo busuku ngensimbi yelishumi nakubili ngqo empeleni kwendeka emaphimbo evakala bantu bahamba-hamba lapho nalomfana wathola ingubo bathi imhlophe ngako konke uyaphuma wathi anganitsheli yini na wathi manje nonke thathani imiyalo levela kimi ngingumprofethi welitestamenti lelidzala kodwa lo mbhishobhi lomdzala akakwendanga ngalokhu ngiko nje kwakungesilo livi baprofetha bendiwa bakhethwa ngaphambili nemprofethi bekangeke ente kanjalo ekuqaleni letithelo tako tafakazela kuthi kwakungesiko niyabona na letithelo tiyafakaza kuthi kwakungesiye umprofethi niyabona ngako wathi sitochitha busuku bonke ekuzileni nasekukulekeni nekuhlabela emaculo lusuku noma lokujite kwendlula emva kwesikhashana lombhishobhi lomdzala akhuleka wathi nkosi loyamfana leso sembatho basibuka se abazange bathi lutho babone noma yini le njengaso babhali bayafika futhi babuke futhi abazange sebabone lutho lolunjengaso naso lapho ekugcineni bebathi umuntu munye lobeka ngumprofeti lokwakungumathini bathi kulungile into leyodwa manje wena kuthi ukufakazele kithi ngekwembhalo uneliphutha kungaba njani uye ngale kumathini futhi ume embi kwakhe bese umtshela loko na niyabona na wathi oh ngincatshele ukuthi ngime embi kwamathini lowo loneligolide lelihle akesabi kuya emshineni wekuluhlola kunjalo lowo loneliciniso nguleso sizathu ngiphonsa insayeya noma ngumuphi umuntu akede uthi angikhombise lapho umbhabhatiso egameni lajesu kristu uliphutha ngikhombise lokukudalwa lonako kufa futhi uma usenelive kuwe usewelive ngikhombise letinto lete awudzingeki ukhathateke ngako kuthathe ukuyise emshinini wekuhlola nangu umshini wekuhlola niyabona na niyabona na kunjalo ngako bathi uyaya noma kunjalo nesicuku sebafosa amcukula nale ngubo yanyamalala niyabona na bebangeke yini bantu labangemapentecostal badle loko bakucethe na oh he kwakubukeka njengento sibili kodwa kwakungesiko ngekwelivi Martin wathi sathane wavela kuye ngalesinye sikhathi agcoke umchele lomkhulu wegolide letintsathu noma letine titaki tetinkanyeti kuwo kanjalo umanyathela futhi umuhle umfolo omkhulu losidlakela lomnene lobukekako lokame kahle futhi alungisekile embethe ingubo lemhlophe lenhle neticathulo takhe etinyaweni takhe tathi igolide wahamba futhi wathi Martin uyangathi mine manje bantu labangayiboni imibono lokhu kungahle kunga lokhu kungahle kunga ungahle ungakuconza niyabona kodwa tindo tita kanjani kuwe ngemimoya lengafani nekuthi tidukisa kanjani leBhayibheli lathi bayodukisa nalabakhethiwe kube bekungenteka niyabona labakhethiwe labo ngulabo labakhethwa ngaphambili futhi batalelwa leyo nhloso niyabona na niyabona na ngako utela laba labakhethiwe wathi Martin uyangathi na nginguKristu wathi ungangiconza na naMartin waba mancikancika kwabonakala kungakejwayeleki walinza umzuzu wase uyasho futhi wathi awungiboni na nginguKristu uyangiconza na wakusho tikhathi letintsathu noma letine kuye Kristu wathi noma Martin wathi Sathane ngiyakwathi inkosi yami isengakacheliswa kwamanje kodwa labangcwele bayo bayoyichelisa naloke livi emuva Mulapho lalibandla leRoma lithole umbhedesho lomnengi imimoya lemibi ingena iphambene nelivi futhi bebamele baphike livi kuze bathathe umbhedesho wabo futhi bakweshe eBhayibhelini Hlalani nelivi leyo yintsambo yekuphila namuhla. Uyoba nemimoya levukako emva kwesikhashana leyodukisa yonke into cishe. IBhayibheli lasho njalo. Njengoba Janesi naJambresi bamelana naMose, kanjalo lamadoda ayoba nemicondo lohlanekelwe mayelana neliciniso. Bende imimangaliso futhi bende lonke luhlobo lwetibonakaliso. Kodwa hlala nalelo livi. Livi laNkulunkulu leta kumprofeti futhi baliveta futhi siyabakholwa abaprofeti. Caphelani. Yebo wathi ngiyakwathi sathane. Wathi inkosi yami ayisiyo indvodza lesidlakela kangako. Inkosi yami yahamba imbethe sembatho lesidzala lesimadlakadlaka netibati tesipikile esandleni sayo ingakacheliswa nemagodze lanengadi uthi uma seyibuya iyofika kanjalo ngoba iBhayibheli lathi iyobuya ngendlela lefanako nalele yahamba ngayo nalendvo yanyamalala kuye. Oh he kuthi ungena kanjani futhi akwende kube kuhle. Oh bakhuluma ngetilwimi bona babantu labangcono kwendlula bonke lenake nababona. Ungakukholwa lokho, ungakwethembi. Ngithemba ukuthi livi alilidzini.
Born Christians
emaKristu latelwe akhula emumeni waKristu nabaphila batelwe kabusha. Netimpilo tawo kucala kubumbeka njengoluswane kuthatha simo bese kucala kukhula into yekucala niyati lapha asemumeni logcwele. Amen. Nako lapho khona lusuku ngelusuku umnyaka ngeminyaka ahlala afana manje biyelani evini uma nihlala kimi. Bathi ngidalwe kabusha, haleluya, ngibajoyinile, ngijoyine lokhu, ngijoyinile, angathi eminyakeni lophelile, ngakholelwa egameni laJesu, manje ngikwesekelile, manje ngikholwa lokhu, ngakukholwa ukuthi wawumele uphile, ube ngcwele, kodwa sibanibani uthi labazulazulako, bayiswa lena nalena, nguwo wonke umoya wemfundiso, niyabona na, nako lapho khona. Kodwa nidalwe ngamoya futhi nikhule emumeni waKristu. Uyakubona mina ke uDouchi na ukukhula emumeni waKristu nempilo yakho iyafakaza. Njengekuthi uma beutelwe ungumprofeti uyohlala ungiloko. Uma wawutelwe ungumKristu uyohlala ungiloko. Uma nihlala kimi nemavi ami ahlala kini loku kukukhulisela emumeni waKristu. Hayi nje ummeli losemusha ashaya amemeta akhala akutshela loku lokunye enda imizwa leminengi. Kodwa umuntu lothide lokhulele emumeni waKristu yonke iminyaka uvuthiwe futhi waqinisekiswa eme kukhala sakhe sicathulo akekho lomunye. UKristu lithwala lelimile siyema yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako emahlelo netivumo kholo akute kuhambe akuthi timfundziso letigcamile ngigcine ngithobekile Nkosi ngihlale ngcone livi uthi ngihambe ngcone emfula uyoziholela elugwini umumo othite logcwele. Manje bukani uma sibona ukuthi kuvela kanjani lapha futhi ungeke waguquka emva kokufa. Manje bukani labantu laba labangenako bathola yonke imizwa netimpo kuphele futhi kusasa bangalendlela nikubonile na emakhulu abo niyabona na futhi niyabona niyabona ukuthi kwentekani uthi manje kubeke labo bantu bafe bakuleso simo na kufa akukuguculi.
So Christians, in closing these words, let me say this.
Ngako maKristu ekuvaleni lamavi ake ngisho lokho asiphendukele kuye nelivi lakhe ngabo bonke bucotho side ngekuthobeka njengemaKristu futhi sidalwe kabusha ngamoya wakhe futhi uma utalwe kabusha ungumKristu locinisekisiwe ngetithelo lotithelako uyakuthola lokho. Sathe pick and pow na ungumKristu ngetithelo takho lotithelako ngetithelo tabo niyobathi leso sicinisekiso ungahle ungabathi bo ABC bakho kodwa noko ungaba ngudzathe umKristu ungahle ube ngulotondwe live uma utondwa ngenxa yendlo lesithelo yentile ufanele kepha nangabe utondwa ngenxa yakhe loko kwehlukile. Ungahle ungabi usiyazi wetenkolo. Bukani lempumputhe leyatalwa ingaboni. Jesu wayiphilisa. yayitalwe kusukela ekutalweni beyike ngisho tinhlavu temehlo na Jesu wayenda yaba kahle wayiphilisa futhi ngesikhathi leyo ndlotha ifika ekuboneni nebafarisi bayibuta bathi bekangubani na bebangeke baphike kuthi kukhona lokwendiwe manje le ndlotha yayingesiye siyazwete enkolo yayingeke iphikisane njengoba bashumayeli bangenda tintho letilichinga lelincane bekangeke abachazele bekangalati litestamenti bekangathi kuthi mesiya bekatotalwa kanjani nemsebenti lebekatoyenda le ndlotha yayingakwati yayingesiye siyazwete enkolo kodwa yendani na bathi nika nkulunkulu ludumo sidathi ithethe enkolo futhi siyathi kuthi usoni.
Now the man couldn't deny their word. But here's what he did say.
Manje lendvodza yayingeke iliphike livi labo. Kodwa naku leya kusho. Ngalamanye mavi uma asone futhi enda lokho khona ke yini indzaba ngani bafo? Yini indzaba ngani nonke na? Niyabona na?
Yathi
noma ngabe usone noma akasiso angathi angeke sengikusho lokho kodwa yinto yinye lengiyatiko kuthi ngake ngaba impumputhe manje sengiyabona bekendani na wacinisekiswa kunjalo bekacinisekiswa into letsite yayentekile kuye bunguye baguculwa busuka ebumnyameni kuya ekukhanyeni kusuka ebumpumputheni kuya ekuboneni nendoda letelwe ngamoya kaNkulunkulu kuthi yake yaba nesimo sekwesaba uNkulunkulu iphika livi lakhe lapho nemandla lapho nekuthi tinsukuthe emangaliso selendlulile nase itelwe kabusha ingahle ingabi sifundziswa ingahle ingakhona ukukuchaza kodwa iyalikholwa njengale uma umzalwane wami lolikhalathi nadzathe lapha angixolela ngekusho lokhu umnakethu lomdzala lolikhalathi lolungile endas eningizimu bacoca indzatshana ngaye bathi bekaphethela iBhayibheli futhi bekangakwathi ngisho nekufunda ligama lakhe uthi wathi Mose uliphetheleni lelo Bhayibheli na wathi lilivi laNkulunkulu bathi yebo ke bathi uyalikholwa na wathi yebo mnumzane impela ngiyalikholwa wathi ngilikholwa kusukela ekhaveni kuye ekhaveni futhi ngikholwa nale khava futhi ngoba ibhalwe ukuthi libhayibheli lelingcwele kuyo bathi wathi kanjani ukuthi libhayibheli lelingcwele na bathi ulathi kanjani ukuthi ngilo na wathi ngiyalikholwa nje nguloko kuphela lebekadzingeka abe nako walikholwa nje bengathi kuthi kungani kodwa walikholwa bathi kuye Mose ngabe ungenda noma yini lelo bhayibheli lithi yende na yebo mnumzane wathi uma libhayibheli lishito njalo into kwenda nako lapho khona wathi kulungile Mose wathi manje ini kube lolo dvonga lwelitshe lapho kube inkosi ikutshele ukuthi ugcume undlule kulolo bonza lwemathi ngabe bowuyokwenda bewungagcuma undlule kanjani kulolo dvonga lwelitshe na wathi ngabe libhayibheli liyasho yini ukuthi Mose akagcume endlule lolo bonza lwematshe na niyabona na wathi kodwa uma-ke uNkulunkulu bekangakhuluma nawe futhi akutshele ukuthi ugcume undlule kulolo bonza lwematshe-ke wathi uma bekuNkulunkulu futhi ungitshele ukuthi angigcume bengingagcuma wathi uyondlula kanjani kulolo bonza ngaphandle kwembobo kulo na wathi uma bekuNkulunkulu bekayoba nembobo lapho uma Mose efika lapho futhi kunjalo injalo linga-ke uthathe ilivi laNkulunkulu futhi ume lapho futhi usho ukuthi linjalo vumela lona wesifazane etatane lomncane lapha ucabanga ukuthi utokufa futhi yonke indlo ayilungi ngaye niyabona awufi uthi ngingakwenda kanjani mina kethu Branham na thatha livi lakhe nje bese uma kulo manje kanye niyabona mani kulelo livi ubone ukuthi kwentekani tshela devele ukuthi ungumcambi manga bewumile kuya esikhathini yonke le minyaka cishe iminyaka lengamashumi lasihlanu nesikhombisa budala futhi deda kulendo ngudeveli thatha livi laNkulunkulu bese uthi ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe ucaphele ukuthi kwentekani khona-ke uyoyekela kucabanga ukuthi unekuhlaselwa yinhlitiyo nayo yonke into awunako ukuhlaselwa yinhlitiyo natho tonke letho tinto ngemanga awunako kholwa livi laNkulunkulu kunjalo uma utele kabusha uNkulunkulu uyaqinisekisa kuleyo ndlela uNkulunkulu laqinisekisa ngayo yonke imvelo yakhe ini na ngetithelo tabo kuleyo ndlela laqinisekisa ngayo inkonzo yakhe kunjalo donke tinceku takhe ticinisekiswa ngendlela lefanako laqinisekisa ngayo imvelo. Wathi ngani ukuthi sihlahla sempentshisi na ngoba siveta emampentshisi? Wathi ngani ukuthi sihlahla semahabhula na siveta emahabhula? Wathi ngani ukuthi ungumKristu na timphawu temKristu tivela kuko, impilo yemKristu iphuma kuko? Wathi kanjani ukuthi unguthishela na livi liphuma kuye? Wathi kanjani ukuthi ungumprofethi na livi livela ngaye? Liyafakaza uqinisekisa. Siyathi fakazela sona lugqobo. Siba kanjani nguloko na uma sifa futhi siba ngiwo kunjalo? Uma sifa futhi siba sidalwa lesisha kuKristu Jesu, lisihlanganisa nelubito lwethu, sihlala nelubito lwethu, titselo tamoya tiyasilandzela uma sithi ngekutatha. Uma sithelwe kabusha, titselo tempilo yaKristu tiyasilandzela kunjalo. Wathi kanjani ukuthi sihlahla sempentshisi na sinemampentshisi? Wathi kanjani ukuthi ungumKristu na utiphathisa kwaKristu, uhamba njengaKristu, ukhuluma njengaKristu, uphila njengaKristu, ngetulu kwesono unekunqoba? Wendani uthi ngiyabona ukuthi ngenteni na Kristu akakwendanga lokho, wanika lonke ludumo kubabe kunjalo. Ukwathi kanjalo-ke ngetithelo tabo niyobathi yini lefanele? Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu angakatalwa kabusha angeke ngisho awuconze umbuso waNkulunkulu. Ngako hayi umlayeto wami weminyaka lomusha lapha igabence insimbi yelishumi nakubili noma imizuzu lengemashumi lamabili ngaphambi kwensimbi yokuqala, kodwa seluleko sami sibheke kuwe mKristu, wena lothanda uNkulunkulu. Uma utha e-altari yelithusi lekwehlulela laNkulunkulu uthi ufuna kutalwa kabusha, dibeke wena cobo etulu lapho. Ungalinzeli kuvuka futhi utokufa. Leso siphetho sakho uloko kuphela. Uma ungakwendi, uma ungativeli ukuthi ungenda lokho, ungakwendi, ungakutami, ungeke kusebende ngalokujulile ngebucotho. Nemakhasi cishe lalishumi ngetulu alesifundo lesi lapha noma ngetulu imibhalo ngiyayekela, kodwa dibeke etikwe altari yelithusi laNkulunkulu lekwehlulela kwaNkulunkulu. Futhi ube ngulofile nje eveli njengoba Kristu bekanjalo, niyabona na? Kodwa ufile nje njengenyoka lehlulelwe lebe isensimini yase-Eden, lebe seyivele imelwe esimene senyoka yelithusi, kungekho kuphila nhlobo kuyo. Konke kuphila kwayo kwakungasekho. Kristu bekangena kuphila, bamsusa esiphambanweni futhi bamngcwaba ethuneni. Bekafile. Wase-ke uyavuka entela kulungisiswa kwethu. Futhi safanele iwundlu lethu e-altari, futhi savuswa, futhi ngekuba sekulungisisweni kwakhe. Sathi kanjani na? Ngoba kuphila kwakhe lokwamvusa kuleso simo sekufa, loko kuphila lokufanako kuyasivusa esimeni sekufa kwethu emhlabeni, ekubeni sidalwa lesisha kuKristu Jesu. Bese-ke ngamoya longcwele sinanyekwe ngeluphawu embusweni waNkulunkulu kuze kube lusuku lwekuhlenga kwethu. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu angakatalwa kabusha angeke awuconze umbuso waNkulunkulu. Ungetami kuwuconza, ungeke ukhone kukwenda. Jesu wathi ungeke, vele nje uwemukele nje, wemukele etisekelweni telivi lakhe. Ungangeni ngekuphukutheka manje futhi uthi, oh Nkosi ngiphe imizwa, ungakwendi. Nkosi ngiyakutshela, cha, sani nje, Nkosi ngibulale, khipha live kimi. Ngithanza tinto telive. Angingaconzi lokudaliwe kushona kwelanga nebuhle nenzo lekanjalo. Loko akusiko lele ngikhuluma ngako. Ngicabanga ngenkanuko emanyala umumo welive. Tonke le tinto leti telive nje tiyafa nje, tifa nje ngalokutentekelako. Futhi awuna atisenakubambelela kuwe, tiba nguletinukako kuwe. Awuboni ukuthi bantu baphila kanjani kuto? Uyakhala umemete. Uma usolo ukubuka uba mubi kakhulu. Yebo mnumzane, ungeke unxemphetise ngalo. Akukho nzawo yekunxemphetisa, akunanzawo ukuthi utifake kuyo lapho uma kusenelive lapho. ufile kuleto dintfo futhi ungakwenda kanjani nase uke wafa even bese utihlanganisa etintweni talo futhi ungeke wakwenda ngako ungakwendi lokho fani etintweni telive Inkosi nibusise banini ngamaKristu latelwe kabusha dalwani kabusha khona ke ningeke nisadzingeka nithi yinto lematima kakhulu nine besifazane kuthi mine ngiyekele tinwe letami tikhule yinto lematima kakhulu kimi kuthi ngiyekele lulaka lwami luhambe wena ndvodza mfana kutomele nje ngitshele umkami ngiyamthola mfana futhi ngiyamchawula futhi ngithi ngiyathi ngingumKristu bengafanele kwenta lokho Kodwa vala umlomo wakho futhi hlala phansi. Mhm. Ungakwenzi lokho, niyabona na. Ungathanda kubona sikhathi lebe ungamgaca ngaso futhi uthi sithanda. Lokho akukamfanele umKristu. Nguleyo ndlela lofuna kuba ngiyo, akunjalo na. Ungaba ngaleyo ndlela, niyabona na. Futhi uma indlotha ikushaya ngempama esihlathini lesinye, akudzingeki ukuthi umncume ngemukhwa welikhuku. Niyabona na. Umuntu ukushaya ngempama esihlathini lesinye, dzani mina kethu. Ukwenda ngasiphi sizathu na niyabona na nako lapho khona lobo buKristu uma umuntu lathito asho lokuthito lokubi ngawe esikhundleni sekuthi nje utame kwenda umbukiso lomkhulu ngako thanishelele uyenza wana thite futhi uthi babe lo sezulwini le ndvotha ingulefako ngiyakhuleka ukuthi utokhipha lo moya kuye ungamvumeli ende lokho Ngikhulekela ukuthi usinzise impilo yakhe. Ungakusho ukuthi inkosi ngiyathi ukuthi bengingakafanele ngikusho. Yebo ke, ungahle ungakusho ngetindzebe takho, kodwa kuhlose enhlitiyweni yakho, niyabona na. Inhlitiyo yakho lengiyona imgcoka, niyabona. Uma utelwe kabusha ngamoya wankulunkulu, empeleni uthandza wonke umuntu. Manje awutithandzi tindlela tabo netintfo leti kanjalo. Awufuni kuhlanganyela kuko ngamnumzana kwesha etintweni telive kodwa digcine ungenabala nendlela kuphela lomele ukwende ngayo ivela ngekhathi kuphumele ngaphandle njengelituba lilungisa tinsibatalo niyabona alidzingeki kuthi litilungise lithi manje namuhla ngifanele ngisule tonke leti bese ke kuba kanjalo cha linemafutha ngekhathi kwalo ngoba lilituba aligcina lihlandekile Niyabona na kunjalo ungeke wakwenda lokho na ungeke wamemukela kanjalo na lokho kunxusa kwami kini kuloko kwandvulela kweminyaka lomusha nginxusa lelithabanekeli lelincane ngelithandza kanjani pho ngelithandza kanjani lelicembu lelincane lebantfu pho bengingathandza kanjani kungena ngalesinye sikhathi ngehle kulendlu futhi ngibuke nje niyathi ukuthi yini lebe ngisolo ngilangathelela kuyibona na libandla leligcwaliswe ngamoya kuthi sono angeke sibe ngisho nasedute nalo masinyane nje lilunga lelilodwa lento lokuthide lokungakafanele umoya ukudalule nje khona lapho uyosaba ukuthi athi hlanganise yena lucobo nemaKristu ngaphambi kwekuvuma futhi akulungise ngoba uyobitelwa emhlanganweni uma nihlangana ndzawonye niyabona lapho ngabe kungeke kuthandzeke lokho na Bese ke lo ngcolile uyangena uthi ahlale phansi emkhatsini wenu into yokuqala niyathi umoya lo ngcwele ukhuluma ngendlela ekuthi kwembula timfihlo tenhlitiyo yabo niyabona abatshela manje uma kuyosebenda kuloyedwa kuyosebenda nakulomunye niyabona na Niyabona na futhi wonke umuntu emkhulekweni nonke nimunye umuntu munye nje njengoba sonke singamalunga alomtimba uhambisana sonke sitelwe ngamoya waNkuluNkulu sigcwaliswe ngamoya munye saphaphatiselwa emtimbeni munye
God promised it to us but first death
kungeke kwaba kuhle lokho na manje singaba nako uNkulunkulu wakwethembisa kithi kodwa kucala kufa kungcwatshwa nekuvuka naye asikhothamise inhloko tethu sendela umkhuleko unemaduku labekwe lapha futhi
Holy God we realize Lord that the sacredness of standing
uNkulunkulu lo ngcwele siyaconza Nkosi ukuthi lokho kuba ngcwele kwekuma kulendzawana Siyaqonza ukuthi sisendlini yaNkuluNkulu singekhathi sitimbanzakanya nemtimba kaKristu lokuyindlu yaNkuluNkulu emalunga emtimba ahlangene endzawonye kuna lo yetwa lo suka kulenye inzawo namunye nalomunye bahlangene nzawonye futhi namuhla kulesifundo lesi sasonto sikolwa sibe sithe futhi sakhandla kodwa babe ngikholwa ukuthi sigcotshwe nguwe kude sibe ngalendlela kuthi singaconzwa kuthi kutalwa nekuvuka kuchaza kuthini uchaza kuthini kutalwa kabusha sifanele tindvo tekucala kucala sifanele sife kude sitalwe kabusha awuyiguculi imithetho yakho umthetho wemvelo usaveda umthetho wemvelo ukuthi noma nguyiphi imbewu ifanele ife kucala kude italwe kabusha futhi siyaconza kuthi thine futhi sifanele sife kude sitalwe kabusha Nalabanengi kakhulu Nkosi namuhla ngikhulekela ukuthi usithethelele labanengi kakhulu bebancike etikwetentakalo letithide laba benato kuthi batisho kuthi batalwe kabusha kodwa dithelo tempilo yabo ikhombisa ukuthi ibalethwa esihlahleni lokungesiso Leso bekusizathu sami babe njengalokhu kusa ngibuta umnakethu nevili wakhuluma kimi kuletha umlayeto ngito ufundzisa sonto sikolo futhi ngakho ke babe ngikwendile ngeluthando nangayo yonke inhliziyo yami ukuthi bantfu bangakwathi lokho kungesiko kuphumula etikwetentakalo letincane lababa nato kodwa baphumule ngesizotha empilweni yabo yelusuku ngelusuku Kuthi baphila kanjani etikhatsini uma basebandleni nekuthi baphila kanjani uma bumatima lobukhulu buvela ngaphandle ngabe babalekela esiphambanweni ukuthola lusito uma kuvuka inkathathu noma ngabe bahamba emoyeni wabo nemicabango yabo na ngabe babuyisela ngekuthukuthela uma bathukuthelisiwe kukona Lowo ngulombuto baba. Futhi uma sibona ukuthi akuna kwendeka nhlobo kithi kuthi sisindise lomunye kuthi uNkulunkulu wende indlela lengiyona ifanele umhlatshelo lo nowenele konke futhi nguyona ndlela kuphela lesingeta ngayo. Hayi nganoma nguliphi libandla noma ngusiphi sivumo kholo noma ngiliphi lihlelo noma ngumuphi umuzwa kodwa ngendlela yaKristu njengemuntu wekucala lolungile wafa ealtari neliwundu lakhe nakuleli hora leli wonke lomunye umuntu lolungile kumele afe ealtari lelithusi laNkulunkulu neliwundu lakhe Kristu Jesu khona ke sesife naye futhi savuswa kabusha ekuphileni lokusha ziphe kona Nkosi futhi kungeke kwagetsha nanoma nguyiphi inhlitiyo lapha asikucabangisise namuhla Nkosi sisabuya kulentambama futhi igabence insimbi yesikhombisa ukucala lapha luchungechunge lwetinkonzo ekushumayeleni kusihlwa ngiyakhuleka ukuthi utobusisa noma nguyiphi yetinceku takho kusihlwa ngemlayeto lonemandla Nkosi siphe kona kwangathi imiphefumulo yethu ingagcwaliswa labo bantu labashayele kathi kakhulu kuze bangene kwangathi lapho bagcwaliswe kakhulu ngelivangeli lemandla aNkulunkulu kundlule isikhathi sangaphambi kweminyaka lomusha kuthi bathohamba besuka lapha bajabulile futhi bathokoda siphe kona Nkosi ubanika kudla kwakamoya wendele umnyaka lotako siphe kona sithethelele kona kwethu Njengoba nathi sibathethelela labasonawo futhi wena wazi uma wena enhlitweni yakho ungathetheleli wonke umuntu kona kwakhe kanjalo nababe wakho losezulwini angeke akuthethelele ngakho Nkosi sithethelela wonke umuntu sine ngekukholwa manje ekuseni sibeka imphefumulo yethu etikwe altari shisa konke lokuncane kwempilo yelive iphume kithi Nkosi Kwangathi intuthu ingakhuphukela ivela emhlatshelweni wethu Nkosi futhi ube kunuka kweliphunga lelimnanzi emakhaleni akho siphe kona Nkosi njengoba singabeki liwundlu lelishile kepha sitibeka thine luchobo etulu lapho njengetoni kuthi sishiswe njengetoni futhi siguculwe sibe ngemawundlu ekutalwa lokusha siphe kona Nkosi
then lead us not into temptation
konake Ungasingenise ekulingweni kodwa usikhulule kulokubi bubi bekugula bubi bekucinzetelwa Philisa wonke umuntu lokulesakhiwo manje ekuseni wonke umuntu lokulako akaphiliswe namuhla Nkosi.
I speak these words in the name of the Lord Jesus.
Ngikhuluma lamagama egameni leNkosi Jesu. Kuthi tinzaba letilele embikwe bantu tonke tinganyakatiswa namuhla. Uma kukugula, uma kuyinkanuko, uma kutinshisekelo tenhlitiyo, uma kunoma yini yelive, kwangathi ingadeda endleleni futhi ivulele livi laNkulunkulu lingene futhi lendiwe libonakale ekuphileni kwabo. Sikhulule kulokubi ngoba umbuso uwakho Nkosi nemandla neluthumo njalo njalo. Amen.
Alanza ya tanza moba wangitsa nzakuqala wangitse ngeli sinzi Tenza se kavari.
Now shake one of those hands.
Manje kaula nani.
Ya sanza. Yeah.
Shigela ekeleni nje futhi nithi sawubona mnakethu sawubona.
Wangitsanza kuqala Wangitse ngeli sinziso Esahlenza sekhava
Thubeka udlale Ngifuna ukunibonga ngamunye wenu ngawo wonke umusa wenu kulomnyaka lowendlulile. Mhlawumbe ngitothola umlayeto wami kusihlwa. Inkosi ithandza nase igabence insimbi yesikhombisa. Ngifuna kubonga Charlie naNelly naRodney nemkakhe ngemusa wabo sikhathi sekudingela njengoba bengisendasi lapho bangiphathe kwangathi bengingubabe wabo noma umnakabo. Futhi kini nonke ninebantu lenibe nemusa kakhulu kimi ngiyabonga mnakethu nathathe dawuthi nemnakethu right kanye nemnakethu ben nalabanengi no nonke ninebantu umnakethu palma futhi niyathi nonke nine lenivela eGeorgia utungelede konke yonke indzawo ngiyabonga empeleni babe wamaji bashayile itolo futhi bathi bekagula ngabe maji na Rodney bakhona la Abekho na unjani lo mfolo omtsala na Agenje ngekunesa asikhuleke Babe lo sezulwini emavikini lambalwa lendlulile ngahlala kuvulande wasemaphandleni lomncane emuva etulu le emgwaqweni eKentucky lo sagukile babe lomtsala ahlethi ngaphandle lapho agcoke ema overall akhe nelihembe lakhe lelihwabile leliluhlatha sasibhakabhaka asachachathela ngamthatha ngesandla futhi ngabona ukuthi bekasasondzela esiphethweni
Little old mother invited me in to have some biscuits and gravy. Lord, they were
Make lomtsadlana wangimemela ngekhathi ukuthi ngidle imicathane nelisopho. Nkosi bebahlonipha livi lakho kuphela. Manje uyazabalaza kuba lapha. Uyasishiya. Ungamvumeli afe asone Nkosi. Mhlawumbe bekulethu inceku yakho Nkosi liphutha leyo ndvotsa lenzala tatani ingathi lutho ngaphandle kwekushaya ikhiphe emagadze futhi iphilisa abantwana bayo. Kodwa ngithole kuye umoya lomuhle lomnene. Ungamvumeli afe asone. Indvotsakati yakhe ingulomunye wethu Nkosi.
How little old Margie.
Nekuthi kanjani imaji lomthadlana lawo mahlombe lamancane acacamba nekuthi ungisite kanjani futhi etama kungilungisela umbhedze ukuthi ngilale kuwo endasi lapho neli black face etafuleni futhi yena neli na Charlie nabo bonke make Cox futhi bekakhala bathi elucingweni babe wakhe uyahamba lowo ngubabe wakhe Ngozi, wota kulelo tende lemoya wekuphefumula manje nje. Ungangconcothi kuleli tende. Kodwa lelo tende lemnyango wenhlitiyo yakhe. Mhlawumbe labanye bethu abakawufezi umsebenzi wethu kuya kuye. Ngozi, labanye betingceku takho letinye. Mhlawumbe etinsukini tebusha bakhe ngesikhathi umcondo wakhe usephapheme. Mhlawumbe liphutha lethu. Ngozi. Kuthi asimbonisanga manje ke sicolele ngoba bese uyamthatha umyise embusweni wakho siphe kona babe simnikela kuwe manje futhi uma kunekwendeka noma kube secebene lakho lelikhulu uma uyomvusa ngoba mhlawumbe labanye bethu batoba nelithuba lekukhuluma naye noko noma kunjalo kunxusa kwethu ukwemphefumulo wakhe Nkosi ngoba kutothatha luhambo lwako masinyane kubukeka kwangathi kunjuzela ngaphandle kuya ngaleya kulokungathiwa oh angenamshayeli wendiza kungekho lotho mhola endlula engungwini nemlala mvubu ngaleya utolahlekelwa indlela yakhe Nkosi kwangathi umshayeli wendiza lo wathi indlela ete kuye manje ekuseni ahuke umkhumbi wakhe lomncane eluhlangothini lomkhumbi lomdzala waseziyoni lapho athatha luhambo lwakhe uyoba nesiqiniseko kufika ngekuphepha ziphe kona babe simnikela kuwe manje egameni la Jesu Kristu amen
yamthanda yamthanda
Let's raise your hands.
Asiphakamise tandla tethu.
Ngoba wangithanda kuqala. Wangithe ngeli sinziso. Esahlenza sekhava.
Usihlwa ngitotama kusheshisa kancane nemlayeto njengoba benginjalo manje ekuseni manje thanini shelele nihambe ngifisa kwangathi benginganithatha nonke niye ekhaya kanye nami ngininike nonke lidina lelimnanzi bengiyoqiniseka ukuthi ngiyakwenda lokho kube bengingakwenda kodwa ngithemba ukuthi inkosi inipha kudla sibili ngekukhuluma ngekwakamoya ekulungeni kwakhe nginemusa ukuthi nitokubona futhi nikhule umumo wakhe lophelele leni uthandzako umsindisi wenu Jesu Kristu manje sisaphuma kulendlu futhi sisukumela umkhuleko ukukhishwa sifuna ukuhlabela liculo lethu futhi qinisekani ukuthi niyalihlonipha hamba neligama la Jesu Manje sitokwenda simemetelo emzuzwaneni nje ngine simemetelo masinyane nje njengoba sihlabela leliculo kulungile
Hambane ligama la Jesu Ngana webutsabukane welusizi Iyo kunika injabulo nentuthuto Litsathe noma uyapi Kamalelilipu, olimnanzikanga, semba lemhlaba nekwetsaba kwelizwe. Semba lemhlaba nekwetsaba kwelizwe. Abanelikama la Jesu Jengeli hawuku kobonke bosoxaka
Listen now what
Lalelani manje ini
When matilingo ngikutungele
ufanele wenze njani na
vele nje uphefumule lelo gama lelingcwele ngemkhuleko gama leliligugu olimnanzi kangaka zemba lemhlaba nekwethaba kwelizulu gama leliligugu gama leliligugu olimnanzi kangaka zemba lemhlaba nekwethaba kwelizulu
manje kumbulani ngikholwa ukuthi Jesu Kristu usho lokhu kuso sonke sidalwa lesingumuntu emfundisweni yakhe yekucala uma umuntu angakadalwa ngemandi lelo livi kuhlanda kwemandi ngelivi nangemoya lokungumoya longcwele umoya longcwele ucinisekisa livi angeke awubone umbuso welizulu niyakukholwa lokho na niyabona na ngemandi kuhlanda kwemandi ngelivi livi leliciniso uliciniso emandi nemoya umoya ufika ngelivi kucinisekisa livi lenda uNkulunkulu aphile kimi niyabona na singeke siwuconze umbuso welizulu kuze lokho kwendeke manje ke uma lokho kuqala kwendeka kuthi sibona livi kithi sitelwe ngelivi nangamoya utibonakalisa wona lucobo ungihola ngingesuki evini umoya ungiholela evini nelivi liphila kimi lenda uNkulunkulu abonakale empilweni yakho awuyuze uconze umbuso waNkulunkulu futhi ungeke wangena nangayiphi indlela kuwo uNkulunkulu anibusise nakethu nevini.